The message, a super sign, was delivered on Sunday morning, December 27, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga uu wa chizindikiro chapa mwamba unalalikidwa muchingerezi la mulungu mawa, December 27, 1959. Ku Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Benefits that God has brought to us through your ministry. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Ziko mwinu mbale nevyo.
God's blessings rest upon you.
Thank you very much, Brother Neville. And thank you, church. Just doesn't know just what's on the inside of it.
Ziko moinu kwambiri mbale Neville. Ndipo ziko moinu mpingo. Kungoti sindikudziwa zimene ziri mkati mwake.
But I appreciate with all my heart all that you have meant to me. And the things that you've done for me, and if it wasn't for you, there would be no me.
Koma ine ndikuyamikira ndi mtima wanga onse zonse zimene inu mwatanthauza kwa ine ndi zinthu zimene inu mwandichitira ine ndipo mukanapanda inu sipakanakhalapo ine.
Amen. It wasn't someone to believe the message that God gives me to preach, there would be no use of preaching.
Amen.
It has to be two of us working together.
Thank the Lord.
So I appreciate this very much.
Ngati pakanapanda kukhalapo wina wake woti azikhulupirira uthenga umene Mulungu amandipatsa ine kuti ndizilalikira, sipakanakhala chifukwa choti ine ndizilalikira iwo. Pakuyenera kukhala awiri a ife tikugwira ntchito limodzi. Chotero ine ndikuyamikira izi kwambiri.
Our church has always got more or less among us here a sense of humor. Now, when I walked in just a few moments ago in the back room, someone handed me a package and said, would I walk out to the platform and present this to Brother Neville?
Mpingo watu nthawi zonse umakhala ndi kwambiri kapena pang'ono pakati pathu pano, chikhalidwe chosangalatsa. Tsopano pamene ine ndimalowa basi mphindi pang'ono zapitazo, mchipinda chakumbuyo. Wina wake anadzandipatsa ine kaphukusi ndipo anati kodi ndingafike pansanjapo ndikudzapereka izi kwa mbale Neville.
In appreciations of my feelings to him and the fellowship of this church and what he has meant to us this year as a pastor in the years gone by and the hopes and prayers that he will continue to be our pastor through many years to come. A token from the church and myself, Brother Neville.
Poyamikira kumverera kwanga kwa iye ndi chiyanjano cha mpingo uno ndi chimene iye watanthauza kwa ife chaka chino ngati mbusa mu zaka zimene zadutsazi ndi ziyembekezo ndi mapemphero kuti iye apitiriza kukhala mbusa wathu kudutsa zaka zambiri zimene zikubwerazi. Chikole kuchokera kwa mpingo ndi ine mbale Neville.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. My earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it. All right,
the little children. All right, I think the little fellows now are to go to their their rooms. And now remember, be real good little girls and boys out there in the room this morning, for after the service, I think it looks like that there was something left here for you in treat.
Ana ang'ono, chabwino. Ine ndikuganiza ana tsopano akuyenera kuti azipita kuzao, zipinda zao. Ndipo tsopano kumbukirani, mukakhale atsikana ang'ono ndi anyamata abwino kwenikweni uko mchipinda m'mawa uno. Pakuti ukatha msonkhano, ine ndikuganiza zikuoneka ngati pali china chake chimene chatsalira kwa inu zoti tikuchitireni.
Now to the adults, as you see our population of young fellows are quite a number. We are anxiously waiting until the time that we can have a new church where we can separate those classes.
Tsopano kwa akulu akulu, pamene inu mukuona chathu, chiwerengero chathu cha achinyamata ndi chokulirapo. Ife tikudikirira mwachidwi mpaka nthawi imene ife tidzakhale ndi chalichi chatsopano, kumene ife tidzalekanitse makalasi amenewo.
Our sister Arnold certainly has an armful, not a handful, but an armful.
Mulongo wathu Arnold ndithudi ali ndi mkono odzadza, osati dzanja lodzadza, koma mkono odzadza.
And my little girl was telling me, she said, Daddy, it's so hard on Sister Arnold. She said, because she'll be speaking to us in the language that we would understand, and then a little bitty tot will do something, and she'll have to stop and correct them for, you see.
Ndipo mtsikana wanga wang'ono amanduza ine. Iye anati, Adadi, zimakhala zovuta kwambiri kwa mulongo Arnold. Iye anati, chifukwa iye amayankhula kwa ife muchineneri chimene ife tikhoza kumva. Ndipo kenako mwana wang'ono amakhala akupanga china chake. Ndipo iye amayenera kuyimikira kaye ndi kukawakonza iwo. Inu mwaona.
So it makes it hard on this one woman to have all this class. So we appreciate her and her fine cooperation to do what she can in this time of need. The Lord bless her.
Chotero izo zimakhala zovutirapo pa mkazi mmodzi uyu kuti akhale ndi kalasi yonse iyi. Chotero ife tikumuyamikira iye ndi chake chimvano chake chabwino pomapanga chimene iye angathe mu nthawi ino yosowa. Ambuye amudalitse iye.
Now we're hoping someday soon, the Lord willing, to have a nice big tabernacle where we'll have all kinds of Sunday school rooms for their classes.
Tsopano ife tikuyembekezera tsiku lina posakhalitsapa, Ambuye akalola, kuti tidzakhala ndi kachisi wamkulu wabwino kumene ife tidzakhale ndi mitundu yonse ya zipinda za Sunday school za makalasi.
Or the little babies with the flannel graph and have up over the pulpit up this a great glass-faced nursery where a trained nurse will be there to take care of all the little ones. There'll be no interfering in the services at all. Walking or tramping around as little fellows are restless and they don't understand. We have to understand them. They can't understand us.
Cha ana ngono, cho kalandi, cho jambulirapo jansalu. Ndiku zachika ijo kuguwa pa mwamba jonchi. Kwa amakanda, kwa galasi lalikulu, kumene na mwino opunzitsidwa azidzakhala kumeneko, kuti azikasamalira ana onse. Sikumadzakhala zosokoneza misonkhano nkomwe, kuyendayenda kamena kuthamangathamanga pozungulira. Ana ang'ono awa samatopa, ndipo iwo samamvetsa. Iwo amayenera kuwamvetsa iwo, iwo samatha kuti mvetsa ife.
And so, then a place where everything will be just the way I believe the Lord would have us do it. Will not be fancy, but a nice church. We're looking forward to that.
Ndipo chotero, ndiye malo amene chili chonse, chingadzakhale basi mwanjira imene ine ndikukhulupirira, Ambuye angafunire kuti ife tizichitira. Ife sitidzakhala amanyado, koma chalichi chabwino. Ife tikuyembekezera zimenezo.
Now, for Brother Neville and myself, I just drew an idea that these were suits of clothes. I don't know, Brother Neville. I think it is. I'm not sure because it looks like a suit box to me. Don't you feel the same way about it?
Tsopano kwa mbale Neville, ndi ine mwini. Ine, ndangopeza apo lingaliro, awa ndi masuti azovala. Ine sindi kudziwa, mbale Neville. Ine ndi kuganiza ndi choncho. Ine sindiri otsimikiza chifukwa iyo ikuoneka ngati bokosi la suti kwa ine. Kodi inu simukumvelera chimodzi-modzi za izo?
And it's either suits or overcoats, and they both look the same. So it goes to show there's no respected person here.
Ndipo izo mwina mwake ndi suti kapena zikoti. Ndipo ine ziwiri zonsezo zikoneka chimodzi-modzi. Chotero izo zikonetsera kuti palibe kulemekeza munthu apa.
And so I have an overcoat, and I know that it's not an overcoat, so you have one also, so it must be a suit. And it's just, we just do appreciate this so much.
Ndipo chotero ine ndi chikoti. Ndipo ine ndikudziwa kuti iwo icho si chikoti. Chotero icho inu muli nacho china nanunso. Chotero iyo ikuyenera kukhala suti. Ndipo ndizo basi ife tikungoyamikira izi mochuluka kwambiri.
And I am sure that as pastors, shepherds, the word pastor means a shepherd, one who shepherds the sheep. I'm sure that we are grateful to you, each and every one of you, because it was your kindness and thoughts and money that made this gift possible to us this morning.
Ndipo ine ndikutsimikiza kuti ngati abusa mawu akuti pastor amatanthauza mbusa iye amene amalisha nkhosa. Ine ndikutsimikiza kuti ife tiloyamikira kwa inu wina aliyense wa inu chifukwa icho chinali chifundo chanu ndi malingaliro ndi ndalama zimene zapangitsa kuti mphatso izi zipezeke kwa ife mmawa uno.
And through God's grace, we are pledging ourselves to be your pastor, to do everything that we can to lead you in the right way.
Ndipo kudzera muchisomo cha Mulungu, ife tikudzipereka tokha kuti tikhala mbusa wanu, kuti tizichita chilichonse chimene ife tingathe kuti tikutsogolereni inu mu njira yolondola.
Maybe sometimes the way we speak and things, it may be hard to understand, but we're only doing it as guides, trying to guide you to that place that in the resurrection you'll appreciate us greatly then.
Mwina mwake nthawi zina, momwe ife timayankhulira ndi zinthu, izo zikhoza kukhala zovuta kuti muzimvetse. Koma ife timangochita izo ngati anamulondola, kuyesetsa kuti tikulondolereni inu kumalo amenewo, kuti muchiukitsiro inu mudzatiyamikire ife mochuluka pamenepo.
For we have consider not our own selves and making up when we speak to you, not of our own thoughts, but trying to do just as the Holy Spirit would lead us to do. And that's been our endeavor, and we are still endeavoring to do the same thing. That is right for the pastor and myself.
Pakuti ife sitinaziganizire ife eni, pochita kudzipangitsa pamene ife tikuyankhula kwa inu, osati malingaliro athu. Koma timayesetsa kuchita basi mmene mzimu woyera ungatitsogolere ife kuti tichitire. Ndipo ndiko kwakhala kuli kuyesetsa kwathu. Ndipo ife tikuyesetsabe kuti tichite chinthu chomwecho uko mkulondola. Abusa ndi ine mwini.
We're grateful to see the sunshine. Doc, my brother, was just saying, he sent word to Brother Frankie Weber in Florida, said, not the only one that can get out on Christmas and wash the windshield off of his car and his shirt sleeves. He was doing the same thing. So warm.
Ndife oyamikira kuona kuwala kwa dzuwa. Doc, mbale wanga, amangonena kuti iye anatumiza mau kwa mbale Frankie Weber ku Florida, anati, si iweweka amene angatuluke pa Christmas ndi kumacha pa galasi la galimoto yake, atavala malaya a mikono ake. Iye anali akuchita chinthu chomwecho, kukufunda kwambiri.
Well, you know, Florida gets tired of the sunshine looking at Florida all the time, so it has to come up in Indiana and see how everything's getting along up here, don't you think so? So we're happy that it gives us the visit at least for a few moments this morning.
Chabwino inu mukudziwa, Florida amatopa ndi kuwala kwa dzuwa. Limayang'ana ku Florida nthawi zonse. Chotero ilo likuyenera kutulukira ku Indiana. Ndikuona mmene chilichonse chikuyendera kuno. Kodi inu simukuganiza chomwecho? Chotero ndife okondwa kuti ilo ladzatichezetsa ife kwa kwa pafupi-fupi mphindi pang'ono mmawa uno.
But above all things, we are thankful for the sunlight of God.
Hallelujah.
That gives us the shining of eternal blessings.
Koma pamwamba pa zinthu zonse, ife ndiwothokoza chifukwa chakuwala kwa mwana wa Mulungu. Kumene kumatipatsa ife kuwalira kwa chisangalalo cha muyaya.
I wonder if the little lad that's just come in would want to sit with his parent, or there's a Sunday school class in the back. Little fellow, if you'd like to go back there, Brother Taylor, would you direct the little gentleman to the class? That's fine.
Ine ndikudabwa, ngati nyamata wang'onoyo amene akulowa kumene, angafune kuti akakhale ndi makolo ake, kapena kuli kalasi ya Sunday school kumbuyoko. Nyamata wang'ono. Ngati iwe ukufuna kuti upite kumbuyo uko, mbale Taylor, kodi inu mungamutsogolere nyamatayo ku kalasi ndi zabwino.
Sometimes they like to be with their own, you know. They have things in common that they like to talk about. And it's just like that.
Nthawi zina iwo amakonda kukhala paokha, inu mukudziwa, iwo amachita zinthu zofanana zimene iwo amakonda kumakambirana. Ndipo izo zimangokhala chomwecho basi.
The little 12-year-old girl, as I've often said, if you see a little 8, 9, 10-year-old girl hanging around with grandma all the time, there's something wrong. See, there's something wrong because there's too much difference in their age. You can imagine grandma's got a sack of candy somewhere she can put her hand on. And little sisters, them big eyes are brightened up for the sack of candy.
Mtsikana wang'ono wa usinku wa zaka 12, monga ine ndakhala ndikunenera kawiri-kawiri. Ngati inu mumuona wang'ono wa 8, 9, usinku wa zaka 10, akumangoyenda ndi agogo akazi nthawi zonse, pali china chake cholakwika, mukuona. Pamenepo pali china chake cholakwika, chifukwa pali kusiyana kwa kukulu mu usinku wawo. Inu mukhoza kuganizira kuti agogo ali ndi thumba la masuite pena pake, limene iye akhoza kupisamo dzanja lake, ndipo mulongo wang'onoyo amakhala maso akulu awo, amangoyang'ana thumba la masuitiro.
Because in common they would have nothing to talk about, nothing but just she could pet her and baby her. But that's the way it is, and we're glad it's just that way.
Chifukwa mwawamba, iwo sangakhale ndi zinthu zoti azikambirana. Alibe kalikonse koma basi iye akhoza kumango museweretsa iye ndi kumulera iye. Koma umo ndi mmene izo zimakhalira. Ndipo ndife okondwa kuti izo zili mwanjira imeneyo.
And then I'm making that statement. I did it one time on the preaching of the lamb and the dove. You see, they have things in common. They can talk about things.
Ndiyeno, ine ndikunena zimene ine ndinanenapo nthawi ina. Ndikulalikira za mwana wankhosa ndi nkhunda, inu mwaona. Izo zimakhala ndi zinthu zofanana. Izo zikhoza kumakambirana zinthu.
The Masonic Lodge, they have things to talk about. Brothers of the Mason's Lodge. Brothers of the Oddfellow's Lodge.
Masonic Lodge, iwo amakhala ndi zinthu zoti akhoza kumakambirana. Abale a Mason's Lodge. Abale a Oddfellow's Lodge.
Germans has things to talk about to German, about the home place. When Germans meet each other over here, one just comes from the home place. Italians have things to talk about.
Achi German, amakhala nazo zinthu zoti azikambirana ku German, zakwawo. Pamene achi German, akumana wina ndi mzake kumeneko. Wina, akangobwera kumene kuchokera kwawo. Aku Italy, amakhala ndi zinthu zoti azikambirana.
And Christians has things to talk about. That's why we assemble in places like this, in heavenly places, in Christ Jesus, because we are citizens of the same country.
Ndipo a Kristu amakhala ndi zinthu zoti azikambirana. Ndichifukwa chake ife timasonkhana malo ngati ano, malo a mwamba-mwamba mwa Kristu Yesu. Chifukwa ife ndi nzika za dziko limodzi.
We are pilgrims and strangers here to this world, so we love to gather together on these Sabbath mornings and prayer meeting times to assemble ourselves together because We have things in common.
Ife ndi amwenda njira ndi alendo kuno ku dziko lino. Chotero ife timakonda kusonkhana pamodzi pa mmawa wa sabata uwu ndi nthawi za msonkhano wa pemphero. Kusonkhana tokha pamodzi chifukwa timakhala ndi zinthu zofanana.
We like to talk about common things in common that we love. The Lord, His doings.
Ife timakonda kukambirana zofanana. Zinthu zofanana. Zimene ife timazikonda. Ambuye, zochita zake.
Someone in their heart burning with something the Lord healed them and just wants to present themselves up there and see what the Lord has done.
Wina wake muntima mwao mukutentha china chake. Ambuye, anawachiritsa iwo. Ndipo amangofuna kuti akazinene okha kumeneko. Mwaona chimene Ambuye achita?
Someone received a great blessing and just wants to go to the church to fellowship these blessings with someone else. See, that's why we have things in common.
Wina wake analandira ndalitso waukulu. Ndipo amangofuna kuti apite kuchalichi kukakhala pa chiyanjano cha madalitso awa. Ndi wina wakenso. Mwaona? Ndichifuwa chake ife timakhala ndi zinthu zofanana.
It seems to me that the acoustics is better in the church this morning. It seems to me, I'm not sure, there's such a rebound in here.
Zikuoneka kwa ine kuti zoulutsira mauzi zili bwino mu chalichi mmawa uno. Izo zikuoneka kwa ine, ine sindikudziwa, mukumakhala kubwelera kwa mawu koteroko muno.
But I'm so glad for the results of last week's revival.
And
it has not only given a local stir, but around different countries we've heard from it.
Amen.
That the Lord was good.
Koma ndine okondwa kwambiri chifukwa cha zotsatira za chitsitsimutso cha sabata lata. Mukuona? Icho sichinango pereka kukondoweza kuno, koma kozungulira maiko osiyana-siyana. Ife tamva kuchokera kumeneko kuti Ambuye anali wabwino.
Now, if just burning the old bridges, making things ready and entering into the Lord prepared to receive the blessings, if that little time did that, what would it be if we continued on?
Amen. Help us, Lord.
Tsopano, ndikuocha milatho yakale, kukonza zinthu, ndikukalowa mwa Ambuye, kukonzekera kulandira madalitso. Ngati nthawi yaing'ono iyo inachita zimenezo, zikanakhala bwanji ngati ife tikanangomapitirira. Mukuona?
So let's not let it die.
Amen.
Just keep pouring on more material all the time.
Amen.
Until the smoke signals will be seen around the world.
Amen.
Jesus Christ lives and there's a fire burning in our hearts.
Amen.
Chotero, tieni ijo chisafe. Tizingopitilira kutsanulira zida zochuluka nthawi zonse. Mpaka zisonyezo za utsi zionekere kuzungulira pa dziko kuti Yesu Kristu ali moyo. Ndipo pali moto umene ukuyaka mmitima mwathu.
After I have made a new dedication, my own self and my wife and so forth, we've noticed things so different around home.
Ine nditatha kupanga kudzipereka kwatsopano kwa ine mwini ndi mkazi wanga ndi zina zotero. Ife taona kuti zinthu zasintha kwathu.
Amen.
And not as nervous as we were. Shaky and jumpy, we won't get this, we won't get that. We just go at it, just quietly and get more done.
Ndipo sitilinso amanjenje monga mmene ife timakhalira. Osakhazikika ndi olumpha, ife kumalephera kuti tichite ichi, ndipo ife kumalephera kuti tichite icho. Ife tikungofika pa izo mwaka chete-chete basi, ndipo tikupanga zochuluka.
So now, there's a coming New Year, and we don't believe in turning new pages. We just believe in burning the old.
Chotero tsopano, pakubwera chaka cha tsopano, ndipo ife sitimakhulupirira mukutsegula masamba atsopano. Ife timango khulupirira mukuotcha kale.
So, just keep yourself consecrated to God through the coming year. We don't know what the Lord will do for us.
Chotero, mungo dzipatulira nokha kwa Mulungu kudutsa muchaka chikubwerachi. Ife siti kudziwa chimene Ambuye ati atichitire ife.
But we are grateful for every one of you. I'm very thankful to God for every member of the body of Christ.
Amen.
Everywhere.
Koma ndife othokoza chifukwa cha aliyense wa inu. Ndine othokoza kwambiri kwa Mulungu chifukwa cha membala aliyense wa thupi la Kristu konse konse.
And in all different phases of faith, no matter how much they might disagree with me, I'm still grateful that somebody, even if I think they'd be a little in error in the scripture, but yet trying to earnestly stand for what they believe.
Ndi magawo osiyana-siyana azikhulupiriro, zilibe kanthu momwe iwo angamatsutsane ndi ine, ndine oyamikirabe kuti wina wake, ngakhale ngati ine nditaganiza kuti iwo akulakwitsa pang'ono mulemba, komabe akuyesetsa kuima motsimikiza ndi chimene iwo akuchikhulupirira.
I'm certainly willing to bear with those brethren and them bear with me in my errors and things, because there is none of us perfect.
Ine ndithudi ndiololera kupirira ndi abale amenewo, ndipo iwo nkumapirira ndi ine muzolakwitsa zanga ndi zinthu, chifukwa palibepo wa ife amene ali wangwiro.
But in the message the other evening when I spoke of God separating himself at Pentecost, at the junction time or at the conference where there had to be a decision made, what kind of a church would this new Christian church be? That's what the conference is held for.
Koma mutenga madzulo ena, pamene ine ndinayankhula za Mulungu akudzilekanitsa iye mwini pa Pentecost, pa mphambano ya nthawi, kapena pa nsonkhano, pamene pankayenera kupangidwa chiganizo. Ndi mtundu wanji wa mpingo, umene mpingo wa Chikhristu watsopano uwu ungadzakhale. Ndicho chimene nsonkhano umapangidwira.
And we find that in that book of Acts, the second chapter, we find the kind of a church that was decided on. What type of church? What would the church be? What would be the reaction of the church when it had received Christ?
Ndipo ife tikupeza kuti mu buku la machitidwe, mutu wa 2, ife tikupeza mtundu wa mpingo umene unaganiziridwa. Mtundu wanji wa mpingo? Mpingo ungadzakhale otani? Mpingo uzidzachita chiyani? Iwo ukadzalandira Kristu.
I love that. And I'm earnestly contending for that church that was once established on the day of Pentecost.
Ine ndikuzikonda zimenezo. Ndipo moona ntima ndikulimbanira mpingo umenewo, umene unakhazikitsidwa kwayamba pa tsiku la Pentecoste.
Now, it was odd then, it's odd now, and it will, as long as there is sin in the earth and a battle to be fought, it'll be odd to our foes. But yet it's the precious things of God that we earnestly are contending that God will do for us.
Tsopano, iwo unali osamvetsetseka nthawi imeneyo, iwo ndi osamvetsetseka pano. Ndipo iwo udzatero, bola ngati pali tchimo pa dziko lapansi, ndi nkhondo yoti imenyedwe. Izo zidzakhala zosamvetsetseka kwa adani athu. Komabe, ndi zinthu zofunikira za Mulungu, zimene ife tikulimbanira kuti Mulungu atichitire ife.
Now, the announcements, I guess Brother Neville has already made them.
Tsopano zolengeza, ine ndikuganiza mbale Neville wapanga kale zimenezo.
And being home for this week to pray and to seek the face of the Lord. For in this coming year, By the help of God, if He'll only help me, I want to press the battle harder than I ever did in all my life.
Ndipo pokhala ku nyumba sabata ino, kupemphera ndi kufunafuna nkhope ya Ambuye, pakuti mchaka chikubwerachi, mothandizidwa ndi Mulungu, ngati Iye angandithandize ine, ine ndikufuna ndikanikizire nkhondo yomwe mphamvu kuposa momwe ine ndinayamba ndapangirapo mmoyo wanga onse.
And perhaps a great deal of this year will be spent in the foreign fields, and Haiti, and in the islands, and South America, and Africa, and Asia, and India, and up in Scandinavia. And all those is to be decided this week, if the Lord will permit.
Ndipo mwina mwake gawo lalikulu la chaka chino likathera ku malo akunja, ndi ku Haiti, ndi muzisumbu, ndi South America, ndi Africa, ndi Asia, ndi India, ndi kuntunda mu Scandinavia. Ndipo zonsezo zikuyenera ziganiziridwe sabata ino ngati Ambuye alola.
Therefore, when I feel led to do anything or to go anywhere, the Lord has sent me to do so. Then when I step off the plane on the soil and seem like here comes one and said, oh, this certain denomination dropped out, this did this, or this went wrong, or we couldn't do this, or the authority says we cannot have the meeting, then I like to stand, but I come in the name of the Lord.
Chotero pamene ine ndimverera kutsogozedwa kuti ndichite chilichonse, kapena kuti ndipite kulikonse, Ambuye amandituma ine kuti ndikachite izo. Kenako, ine ndikatsika ndege panthaka, ndipo pakaoneka ngati apa pakubwera wina, ndipo akuti chipembedzo china ichi chachokapo, ichi chinapanga izi, kapena ichi chinalakwitsa, kapena ife sitikanapanga izi, kapena olamulira kuti ife tisakhale ndi nsonkhano. Ndiye ine ndimakonda kuimilira, koma ine ndabwera mu dzina la Ambuye.
Amen. I know that's the devil then. See, it isn't, did I make a mistake? I'm led.
Amen.
And then you can stand with your shoulders to the wheel and press the battle.
Ndipo ine ndimadziwa kuti ameneyo ndi mdyerekezi ndiye, mwaona. Izo si choncho. Kodi ine ndinalakwitsa? Ine ndatsogozedwa. Kenako, iwe ukhoza kuima ndi mapewa ako pa gudumu, ndi kumamenya nkhondoyo.
Now before we open the book, or to ask God to open it as we read it, I'd like to say the reason that I am bringing this message to the church this morning. It's my Christmas message to the church.
Tsopano ife tisanatsegule buku kapena kumufunsa Mulungu kuti atsegule ilo pamene ife tikuwerenga ilo, ine ndikufuna kunena chifukwa chimene ine ndikubweretsera uthenga uwu kumpingo mmawa uno. Iwo ndi uthenga wanga wa Christmas kwa mpingo.
If the Holy Spirit will help me to deliver what I believe about it.
Iwo ndi ngati Mzimu Woyera unganditandize ine kuti ndipeleke chimene ine ndimakhulupirira za izo.
Now no matter how well it's written in the scriptures and how much a person understands it, they've got to yet depend on the Holy Spirit to deliver it to the people.
Amen.
Tsopano zilibe kanthu kuti izo zinalembedwa bwino chotani mu malemba. Ndipo ndi mochuluka bwanji mmene munthu amazimvera izo. Iwo akuyenera kudalirabe pa Mzimu Woyera kuti uzipeleke izo kwa anthu.
And it's just after Christmas when you've heard all the different Christmas stories and the broadcast and so forth of the Christmas messages. This will be a little unique for a Christmas story. But yet, God has placed it up on my heart.
Ndipo izo zikukhala itangota Christmas. Pamene inu mwamva nkhani zosiyana-siyana za Christmas ndizo zolengeza ndi zinazotero za mauthenga a Christmas. Uwu ukhala wapadera pang'ono kwa nkhani ya Christmas. Komabe, Mulungu waziyika izo pa mtima wanga.
And now let us bow our heads just a moment in His presence in the shadows of His justice to ask mercy.
Ndipo tsopano tiyentiweramitse mitu yathu kamphindi chabe mukukhalapo kwake ndi mithunzi ya chilungamo chake kuti tipemphe chifundo.
O God, our blessed Savior and Father, we are approaching Thy throne of mercy. In the name of the Lord Jesus, Thy Son, we are humbly presenting ourselves this morning to offer to Thee our prayers and our thanksgiving for all that You have did for us.
O Mulungu, Mpulumutsi wathu odala ndi Atate, ife tikuyandikira mpando wachifumu wanu wachifundo mu dzina la Ambuye Yesu mwana wanu. Ife modzichepetsa tikudzipereka tokha mmawa uno kuti tipereke kwa Inu mapemphero athu ndi kuthokoza kwathu chifukwa cha zonse zimene Inu mwatichitira ife.
In this last week especially, how that hearts has hungered and the people has fasted and the Holy Spirit has blessed and has done great things in our midst.
Musabata yapita imakamaka momwe mitima yachitira njala ndipo anthu asala kudya ndipo mzimu woyera wawadalitsa iwo wachita zinthu zazikulu pakati pathu.
The sick has been healed and God has been made known that He lives and He loves His people and that the words are still so true of the prophet when he spoke the words of the Lord God, when he said, if the people that are called by My name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven.
Odwala achilitsidwa, ndipo Mulungu wadziwika kuti iye ali moyo, ndipo iye amawakonda anthu ake. Ndipo kuti mawu akadalibe ona kwambiri, aneneli, pamene iye anayankhula mawu a Ambuye Mulungu. Pamene iye anati, ngati anthu amene aitanidwa ndi dzina langa, adzazisonkhanisa okha pamodzi ndi kupemphera, ndiye Ine ndidzamva kuchokera kumwamba.
Those words are just as true as the day they were first spoken. We found that so, Lord.
Mawu amenewo aliona basi monga tsiku limene iwo anayankhulidwa koyamba. Ife tinazipeza izo chomwecho Ambuye.
Now forgive us, we pray, of all of our sins, all of our unbelief, which is sin. And we would pray, Lord, that You would restore to us that faith that once moved that first church.
Tsopano tikhululukireni ife. Ife tikupempherera machimo athu onse, kusakhulupirira kwathu konse komwe kuli tchimo. Ndipo ife tikupemphera Ambuye kuti Inu mubwezeretse kwa ife chikhulupiriro chimenecho, chimene nthawi ina chinasuntha mpingo woyamba uja.
Not asking for flower beds of ease, but asking only for mercy of God and for His presence and His blessings to go with us.
Sitikupempha mabedi amaluwa aofuofu, koma tikungopempha chifundo cha Mulungu ndi kukhalapo kwake ndi madalitso ake kuti azipita nafe.
Whether it be in this field or field across the sea, whether it is on luxury or beds of ease, or whether it is at the battlefront, no matter where it might be, Lord, Your slightest will is our extreme desire.
Amen.
To serve You.
Kaya zikhala munda uno kapena munda wakutsidya kwa nyanja, kaya zili pa chisangalalo kapena mabedi aofuofu, kapena kaya ndi kutsogolo kwa nkhondo, zilibe kanthu kumene izo zingakhale. Ambuye chifuniro chanu chochepetsetsa ndi chochikhumbo chathu chamapeto kuti tikutumikireni Inu.
Just make it plain to us, O Lord, that we'll not miss the way. For we walk in a dark and blinded world amongst sinful, blinded people. So clear our way, Father, and lead us as you would sheep of your pasture.
Ingozi panganizo kukhala zomveka kwa ife, o Ambuye, kuti ife tisaponye njirayo. Pakuti ife tukuenda mudziko la ndima ndi la khungu, pakati pa anthu auchimo akhungu. Chotero, yeretsani njira yathu Atate, ndipo mutitsogolere ife mmene inu mungathere nkhosa za msipu wanu.
Let the shepherd of the flock sweetly and humbly lead his people as we wait upon thee this morning for the morning message.
Mulole mbusa wa nkhosazo mokoma ndi modzichepetsa atsogolere anthu ake pamene ife tikudikilira pa inu mmawa uno pa uthenga wa mmawawu.
May the Holy Spirit speak plain to each heart, and may we catch the glimpse of what the prophet was speaking of, and in that then have the glorious blessings of the presence of God to confirm every word. We ask it in the name of Jesus, your Son, our Savior. Amen.
Mulole nzimu oyera uyankhule momveka bwino ku mtima uliwonse, ndipo mulole ife tigwire chimene mneneliyo ankachiyankhula, ndipo mmenemo ndiye tikakhale ndi madalitso a ulemerero wakukhalapo kwa Mulungu, kuti tikatsimikizire mawu aliwonse. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu mpulumutsi wathu.
Amen.
I would ask our audience this morning, those with the Bibles, if they would desire to read with me the scriptures or to follow me as I read, if you will turn to the book of Isaiah, the prophet Isaiah, and the 7th chapter. I would like to read from the portion of this scripture.
Ine ndi wapempha omvetsera athu mmawa uno, iwo amene ali ndi mabaibulo, ngati iwo angafune kuti awerenge ndi ine malemba, kapena kunditsatira ine pamene ndikuwerenga, ngati inu mungatsegule ku buku la Yesaya, neneli Yesaya, ndipo mutu wa 7. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo la lemba ili.
In Isaiah, the 7th chapter, we will begin with the conversation of God to Ahaz at the 10th verse.
Mu Yesaya mutu wa 7, ife tiyambira ndizo kambirana za Mulungu ndi Ahazi pa ndime ya 10.
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, ask thee a sign of the Lord thy God. Ask it either in the depth or in the heights above. But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord.
Chomwe chonso Ambuye anayankhula kenanso kwa Ahazi anati, upemphe iwe chizindikiro cha Ambuye Mulungu wako. Uchipemphe icho mwakuya kapena mulitali mmwamba. Koma Ahazi anati, ine sindipempha komanso sindiwayesa Ambuye.
And he said, hear ye, O house of David, it is a small thing for you to weary man, but will you weary my God also?
Ndipo iye anati, mverani inu, o nyumba ya Davide, ndi chinthu chaching'ono kuti inu mutopetse anthu, koma kodi inu mutopetsanso Mulungu wanga?
Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and call his name Emmanuel.
Chomwecho Ambuye mwini adzakupatsani inu chizindikiro. Taonani namwali adzayima ndipo adzabala mwana wa mwamuna ndipo mudzamutcha dzina lake Imanueli.
Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse evil and choose good. For before the child shall know to refuse evil or choose good, the land that thou inhabitest shall be forsaken of both kings.
Ye azizadya bata ndi uchi, kuti ye adziwe kukana, choipa ndi kusankha chabwino, pakuti mwanayo asana adziwe kukana, choipa kapena kusankha chabwino, dziko limene iwe ukudana nalo lidzasidwa ndi awiri onse mafumu.
If I should say a subject out of this to draw context, I would like to use the word a super sign.
Ngati ine ndinganene phunziro kuchokera umu kuti nditengepo mutu, ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito mawu akuti chizindikiro chapamwamba.
When we have the darkest night and it seems that in sometimes it's so dark in this night that we cannot even see our hands before us, it is at that time that the forked lightning shines the brightest. It's sent to us to show that there can be light in darkness.
Pamene ife tili ndi usiku wa ndima kwambiri, ndipo kumaoneka kuti mu nthawi zina kumakhala ndima kwambiri mu usiku uwu, mpaka sitimatha kuona manja athu patsogolo pathu. Ndi nthawi imeneyo pamene mphezi ya mphanda imawala kwambiri. Iyo imatumizidwa kwa ife kuti idzationetsere kuti pakhoza kukhala kuwala mu ndima.
This was during the time of the reign of Ahaz, a wicked king, and if you notice the Lord never addressed the message to Ahaz but to the house of David.
Iyi inali nthawi ya ulamuliro wa Ahazi, mfumu ya uthakati. Ndipo ngati inu munazindikira, Ambuye sanapereke nkomwe uthengawo kwa Ahazi, koma kwa nyumba ya Davide.
Hear, O house of David, this shall be a sign.
Imvani, O nyumba ya Davide, ichi chidzakhala chizindikiro.
Because there was a war, brethren against brethren, and it seemed to be the darkest hour of Israel's journeys and their pilgrimage. But God blasted forth through the prophet an eternal sign.
Chifukwa iwo anali mu nkhondo, abale kumenyana ndi abale, ndipo zinkaoneka kuti linali ola la ndima lama ulendo a Israeli ndi umwenda njira wao. Koma Mulungu analengeza kudzera mwa mneneri chizindikiro cha muyaya.
Now signs are many times people have signs and we live in a world full of signs.
Tsopano zizindikiro nthawi zambiri anthu amakhala ndi zizindikiro. Ndipo ife tikukhala mu dziko lodzaza ndi zizindikiro.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried to his scientific research by his own achievement to make a sign that would be an outstanding memorial of his intelligence, of how great he is, or what a mastermind he is. He's done that down through the years.
Munthu wayesetsa kupeza chizindikiro china. Munthu wayesetsa kudzera mu kafukufuku wake wa science. Mwakupambana kwake komwe kuti apange chizindikiro chimene chingakhale chapamwamba kapena chikumbutso cha luntha lake chammene iye alili wamkulu kapena kuti iyeyo ndi woyambitsa otani iye wachita zimenezo kudutsa mzakazi.
For instance, when the marine intelligence saw the world some less than 100 years ago, decided that they were so smart that they could give to the world a sign of their cunning craft, that they could build themselves a ship, that there could not be a wave big enough to sink it. And they called this certain ship the Titanic.
Mwachitsanzo pamene luntha la madzi la mdziko zakazina osaposera 100 zapitazo. Ankaganiza kuti iwo anali anzeru kwambiri kuti iwo akanakhoza kupeleka kwa dziko chizindikiro cha luso lawo lothyathyalika kuti iwo akanatha kudzimangira okha sitima imene sipakanakhala funde lalikulu mokwanira limene lingadzamize iyo. Ndipo iwo anayitcha sitima iyi Titanic.
It was a lasting memorial to the world that the great art of shipbuilding had come to a perfection, that they could show to the world that this ship could not be sunk.
Iyo inali chikumbutso chosatha kwa dziko kuti luso lalikulu lomanga sitima linali litafika pa ungwiro kuti iwo akanakhoza kuonetsa kwa dziko kuti sitima iyi singamire.
So with all of this safety upon the intelligence of the builders and their speech and talks and scientific proofs that this ship could not be sunk, then when things are presented to people like that, they seem to rest assured that everything's all right, as long as the scientific research says that it's okay.
Chotero, ndi chitetezero chonse pa luntha la omangawo, ndi zonena zawo ndi zoyankhula, ndi kutsimikizira kwa science kuti sitima iyi singamizidwe. Ndiye pamene zinthuzo ziperekedwa kwa anthu monga choncho, iwo amaoneka kuti amakhala otsimikizika kuti chilichonse chili bwino. Bola ngati kafukufuku wa science akunena kuti izo zili bwino.
So they was crossing the ocean in this ship on its voyage and feeling so secure that there was nothing could harm them, they throwed a big drunken party.
Chotero, iwo anali akuwoloka nyanja yayikulu mu sitima iyi pa ulendo wake. Ndipo ankamvelera otetezeka kwambiri kuti panalibe chinthu chimene chikanawabweteka iwo. Iwo anapanga phwando lalikulu loledzera.
And all the women and the men aboard, or maybe many of them, I might say, become drunk. Even, they say, even the pilot and the captain and all of them, and the bands begin to whoop up the jazz music, which was the great fad of that day as we have rock and roll today.
Ndipo akazi onse ndi amuna amene anali mmenemo, kapena amuna mwake ambira iwo. Ine ndikhoza kutero. Analedzera. Ngakhale iwo amati ngakhale oyendetsa ndi kapitawo. Ndi onse a iwo. Ndipo oyimba anayamba kuyimba nyimbo za jazz. Zimene zinali nyimbo zapamwamba za tsiku limenero. Monga ife tilili ndi gwedemula lero.
Because they were safe, they were in a ship that man had given the world a sign of their intelligence that this ship could take any wave or any sea.
Chifukwa, iwo anali otetezeka, iwo anali musitima imene anthu, anali atalipasa dziko chizindikiro cha lunthalao, kuti sitima iyi ikhoza kupilira funde lililonse kapena nyanja iliyonse.
While they were in this drunken stew, it headed towards the fog, and one of the captains said that we must check the engines, but the main authority said, give her straight ahead, we've got to be at the port for a certain cause.
Pamene iwo anali muphando loledzera ili. Iyo inalunjika kuchifunga. Ndipo mmodzi wa akapitawo ananena kuti ife tikuyenera tikaone mainjini. Koma olamulira wamkuluyo anati, isiyeni iyo izipita malunjika. Ife tikuyenera kuti tikafike kudoko kuchochitika china.
While she was plunging in the fog, like it was the master of the situation, all of a sudden she struck an ice gorge. And down beneath the water she went.
Pamene iyo inali kulowa muchifunga, ngati kuti iyo inali bwana wacho chitikacho. Mwadzidzidzi, iyo inakagunda mbulu wachipale. Ndipo iyo inapita pansi pamadzi.
And we are told by the poet who wrote the song, God with his mighty hand shows this world it cannot stand.
Amen.
Their great achievement went to the bottom of the sea with hundreds times hundreds of drunken people aboard. It just won't work.
Ndipo ife timauzidwa ndi wandakatulo amene analemba nyimboyo. Mulungu ndi dzanja lake la mphamvu amaonetsera kuti dziko ili silingathe kuima. Chopambana chawo chachikulu chinapita pansi pa nyanja. Ndi anthu ma 100 kuchulukitsa ma 100 oledzera anali mmenemo. Izo sizingagwire ntchito basi.
It was the late Adolf Hitler who gave to the German people a sign that he was a genius. He knew all about military life. And without discrediting him, he did know much about it.
Anali malemu Adolf Hitler. Amene anapeleka kwa anthu aku Germany. Chizindikiro choti iye anali wanzeru. Iye ankadziwa zonse za moyo wa kunkhondo. Ndipo popanda kumunyozetsa iye, iye ankadziwa zochuluka za izo.
But he assured the German people by building what we call the Magnat line or the Siegfried line, that he poured billions of tons of concrete and steel together.
Koma iye anawatsimikizira anthu aku German. Pomanga chimene ife timachitcha Magnat line, kapena Siegfried line. Pamene iye anatsanulirapo mabiliyoni amatani akonkire ndi zitsulo pamodzi.
Showed his confidence in it, that he moved his headquarters up to the front line, where restaurants and business places operated beneath the ground, where they had billions of tons of steel and cement.
Anaonetsera chidaliro chake muzimenezo, mpaka iye anasamutsa likulu lake kukakhala ku mzere woyambirira, kumene malo odyera ndi malo amalonda ankachitikira pansi pa nthaka, kumene iwo anali ndi mabiliyoni amatani azitsulo ndi simenti.
No matter how it ever went, Germany was fortified. It was a sign of safety. But the modern blockbuster blown into eternity. And Hitler with it.
Zinalibeka anthu kuti zikuenda bwanji. Germany anali wotetezeka. Icho chinali chizindikiro cha chitetezo. Koma chophulitsira cha makono chinaphulitsira izo kumuyaya palimodzi ndi Hitler.
It was Nimrod one day who said that he'd build a tower that would bring his people, he could show what he could achieve by his intelligence. And he was to build a tower that would go beyond the clouds, that if the wrath of God ever come, he could outsmart him.
Anali Nimrodi tsikulina, amene ananena kuti iye akanadzamanga msanja imene ikanadzawabweretsa anthu ake, iye anaonetsera chimene iye akanakwanitsa kuchichita ndi luntha lake. Ndipo iye anali woti amanga msanja imene ikanadzapita kudusa mitambo, imene ngati mkwiyo wa Mulungu ukanati udzabwere konse, iye akanatha kudzamuposa nzeru iye.
With his scientific research, he could place the rocks and the stones in such a way that he could take the people to safety by his intelligence. But it was brought to naught by a confusion of tongues, and they couldn't even finish the tower.
Ndika fukufuku wake wa science, iye amakhoza kuyika mathanthwe ndi miyala mwa njira yakuti iye akanawatengera anthuwo kuchitetezero mwa luntha lake, koma iyo inagwetsedwera pansi ndi kusokonezeka kwa malilime, ndipo iwo analephera ngakhale kuti amalizitse nsanjayo.
It was Nebuchadnezzar who built the walls of Babylon and then bragged about it, so great that 6 head of horses and chariots could race around the walls.
Anali Nebukadineza amene anamanga makoma a Babiloni, ndipo kenako kumazibwekelela za izo akulu kwambiri, mpaka akavalo 6 ndi magaleta amatha kuchita mjaha kuzungulira makoma awo.
Its gates were so big until men sweated their life out of them, pounding the brass into the gates that weighed hundreds of tons. In the great city they'd taken companies of men to swing them open.
Zipata zake zinali zazikulu kwambiri, mpaka amuna amakhetsa thukuta la moyo wawo chifukwa cha izo kumapuntha mkuwa kuti ukhale zipata zimene zinkalemera mahundred amatani mu mzinda waukulu. Iwo ankatenga gulu la anthu kuti azitsegule izo.
No one could touch Nebuchadnezzar, but one night in a drunken stew, thinking that they were safe behind their scientific walls with the weapons of their day, there come a handwriting on the wall, and it was ended.
Panali bamene anka mukhudza Nebukadineza, koma usiku wina muphwando loledzera akuganiza kuti iwo anali otetezeka kuseri kwa makoma awo a sayansi ndi zida za tsiku lawo. Panadzabwera cholembedwa ndi dzanja pa khoma. Ndipo izo zinatha.
Oh, how man has tried to carry man to safety, to push himself on to safety by his own signs of achievement. It seems like because that man seek for a sign, there must be some reason for it. Something within a man that would call for a reason or a sign from somewhere that he could be safe.
Oh, momwe munthu waeselera kuti amutengere munthu kuchitetezero. Kuzikankhira yekha kuchitetezero mwa zizindikiro zake zomwe za kuchita bwino. Izo zikuoneka ngati chifukwa choti anthu amafuna chizindikiro pakuyenera kukhala chifukwa cha izo. China chake mkati mwa munthu chimene chingaitanire chifukwa chake kapena chizindikiro kuchokera kwina kwake kuti iye akhale wotetezeka.
Then God spoke up. Said, I'll give him an everlasting sign. I'll give the church an everlasting sign.
Kenako mulungu anadzayankhula. Anati, ine ndiwapatsa iwo chizindikiro chosatha. Ine ndiwapatsa mpingo chizindikiro chosatha.
It wasn't to be a great wall or a tower. He said, a virgin shall conceive and bear a son, and call his name Emmanuel. That will be God's eternal sign.
Ijo, sichinali kuti chidzakhala khoma kapena nsanja. Iye anati namwe ali adzayima, ndipo adzabala mwana, ndipo adzamutcha dzina lake Emmanueli. Chimenecho, chidzakhala chizindikiro cha Mulungu. Chamuyaya.
How simple, how little. Do you understand that it's the little things that you pass over and omit that mean so much to God? Can the church conceive that this morning?
Zopheka bwanji. Zochepa bwanji. Kodi inu mukumvetsa kuti ndi zinthu zazing'ono zimene inu mumazidumpha ndi kuzisiya, zimene zimatanthauza mochuluka kwambiri kwa Mulungu. Kodi mpingo ungaganizira zimenezo mmawa uno?
And our achievement as organizations and his great buildings and masterpieces, we're omitting the little things that mean so much to God and so much to our eternal destination. We omit those things.
Mukupambana kwathu ngati bungwe ndi nyumba zake zazikulu ndi mbambande, ife tikumalambalala zinthu zazing'ono zimene zimatanthauza mochuluka kwambiri kwa Mulungu ndi mochuluka kwambiri kwa kopita kwathu kwa mweyaya. Ife timazilambalala zinthu zimenezo.
God saying that I'll give you an eternal sign. A virgin shall conceive and bear a baby.
Mulungu akunena kuti ine ndikupatsani inu chizindikiro cha muyaya. Namwali adzayima ndipo adzabala mwana.
Why? Why a baby? Why should it be a baby? The Creator himself must come and live in his creation to be a sign to man. Why should it be a baby?
Bwanji, chifukwa chiyani mwana? Chifukwa chiyani akuyenera kukhala mwana? Mlengi iye mwini amayenera kubwera ndi kudzakhala muchilengedwe chake kuti zidzakhale chizindikiro kwa munthu. Chifukwa chiyani akuyenera kukhala mwana?
Why couldn't he have said, I'll build a great ladder in all of you like Jacob's dream? Or I'll drop from the heavens, from the quarters of heaven, a string and give you strength that when you hook yourself into it, I'll lift you up.
Bwanji Yesu ananene kuti, ine ndimanga makwerero akulu. Ndipo nonse ainu, monga loto la Yakobo. Kapena, ine ndidzatsitsa kuchokera kumwamba, kuchokera mmakonde ya kumwamba, chingwe. Ndipo, ndidzakupatsani inu mphamvu, kuti inu mukadzimangirire nokha kwa icho. Ine ndidzakukokereni inu mmwamba.
But he comes so simple and said a baby will be born. That'll be a sign. Not only will it be a sign, but it'll be a super sign. A baby.
Koma iye anabwera mopweka kwambiri ndipo anati mwana adzabadwa chimenecho chidzakhala chizindikiro icho sichidzakhala chizindikiro chokha koma icho chidzakhala chizindikiro chapamwamba mwana.
Why the intelligence of science would laugh in the face of such a thought, but to God it was a super sign. A virgin shall conceive, and this baby will be called Emmanuel, which by interpretation will be God with us. That's the super sign.
Bwanji, luntha la science, lidzaseka pa nkhope ya ganizo loterolo. Koma mwa Mulungu, icho chinali chizindikiro chapamwamba. Namwali adzayima. Ndipo mwana uyu adzatchedwa Imanueli, limene mwakutanthauzira lidzakhala Mulungu nafe. Chimenecho ndicho chizindikiro chapamwamba.
God of heaven living with people is the super sign.
Amen.
It would be not a sign only for that day, but for this day.
Amen.
And for all days that God lives with his people.
Mulungu wakumwamba kumakhala ndi anthu ndi chizindikiro chapamwamba. Icho sichidzangokhala chizindikiro cha tsiku limenelo koma cha tsiku lino ndi cha masiku onse kuti Mulungu amakhala ndi anthu ake.
Emmanuel, God with us. This is the super sign. This is the eternal sign, the everlasting sign God gave.
Emmanueli, Mulungu nafe. Ichi ndi chizindikiro cha pamwamba. Ichi ndi chizindikiro cha muyaya. Chizindikiro chosatha. Mulungu anachipereka.
And what did he become? Dust. Very dust of his own creation. The Creator became that. Dust of his creation.
Ndipo chifukwa chiyani iye anadzakhala fumbi? Fumbi kumene la chilengedwe chake chomwe. Mlengi anadzakhala chimenecho. Fumbi la chilengedwe chake.
Man trying to do big things. But when God gave a sign, it was a little thing. Man trying to deal with big affairs. God deals with small affairs.
Munthu amayesetsa kuchita chinthu chachikulu chopambana. Koma pamene Mulungu anadzapereka chizindikiro, icho chinali chinthu chaching'ono. Munthu amayesetsa kuchita ndizo chitika zazikulu. Mulungu amachita ndicho chitika chaching'ono.
Man tries to say because everyone goes this way, let us do like they do in Hollywood. God wants the minority. He wants to omit all the big things to receive the little ones.
Munthu amayesetsa kumati chifukwa aliyense akupita njira iyi tenti chite monga iwo akuchitira izo ku Hollywood. Mulungu amafuna apang'ono. Iye amafuna kuchotsa zinthu zonse zazikulu kuti akalandire chaching'onocho.
A baby will be born. Little Emmanuel will be born. God of the creation. Become part of his own creation. God the creator of the heavens and earth who made the dust and the trees and all the things that is become part of them. That'll be a sign. He will come through the way by a human being.
Mwana adzabadwa. Emmanuel wang'ono adzabadwa. Mulungu wachilengedwe anadzakhala gawo lachilengedwe chake chomwe. Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, amene anapanga fumbi ndi mitengo, ndi zinthu zonse zimene zilipo, kudzakhala gawo la izo. Chimenecho chidzakhala chizindikiro, iye adzadzera njira ya munthu.
Now he could have come some other way. He could have come by the way of other ways he has of coming, but he chose to come this way to give a sign, the super sign. A virgin shall conceive and bear a son, and they'll call him Emmanuel.
Tsopano, iye akanakhoza kudzera njira ina. Iye akanakhoza kudzera mwa njira ya zina. Ya njira zina zomwe iye ali nazo zodzera. Koma iye anasankha kudzera njira iyi kuti adzapereke chizindikiro. Chizindikiro chapamwamba. Namwali adzayima ndipo adzabala mwana ndipo iwo adzamutcha iye Emmanuel.
Now, what was it for? What reason? Why did he choose to become an angel? He could have done it. He could have come a full matured man.
Tsopano, icho chinali chachiyani? Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani iye sana sankhe kudzakhala ngero. Iye akanakhoza kuchita zimenezo. Iye akanakhoza kubwera munthu wokhwima wankulu.
He could have become with a full salute from heaven. With the angels and all the beings of heaven laid down from the corners of heaven, the golden ladder, and he could have climbed down with an angel band. He could have did it.
Iye akanakhoza kubwera ndi sawasha ya thunthu kuchokera kumwamba ndi angelo ndi zolengedwa zonse zakumwamba kutsika pansi kuchokera mmakonde akumwamba. Makwerero a golide. Ndipo iye akanakhoza kudzatsika pansi ndi gulu la angelo. Iye akanakhoza kuchita zimenezo.
But he said, I'll give you a sign, a super sign, an everlasting sign. A virgin shall conceive and bear a child.
Koma iye anati, ine ndikupatsani inu chizindikiro. Chizindikiro chapamwamba. Chizindikiro chosatha. Namwali adzayima ndipo adzabala mwana.
And when he had to select a place that this child would be born, he could have come down the ladder with all full heaven salute. He could have come down from heaven as an angel or come down as a full matured man. But he also could have come in a king's palace.
Ndipo pamene iye ankayenera kuti asankhe malo oti mwana uyu adzabadwire, iye akanakhoza kutsika pansi pa makwerero ndi sawatcha ya thunthu yakumwamba. Iye akanakhoza kubwera kuchokera kumwamba ngati ngero, kapena kubwera pansi ngati bambo okhwima wa thunthu. Koma iye aponso akanakhoza kudzafikira ku nyumba ya mfumu.
But he said, I'll give a sign. And the sign was told to the shepherds, you'll find him in the stable, wrapped in swaddling's cloth. That's the super sign. Barned over a manure pile. The stank of the barn would not even close to put on him. Emmanuel.
Koma ianati. Ine ndipeleka chizindikiro. Ndipo chizindikirocho chinanenedwa kwa abusa. Inu mukampeza iye mkola. Atakulungidwa muzovala za bagoli. Chimenecho ndicho chizindikiro cha pamwamba. Obadwira pa mulu wa ndowe. Ndikununkha kwa mkola. Opanda ngakhale zovala zoti amuveke iye. Emmanuel.
The devil wants to make things big and bright. God keeps things humble. Amen. A super sign. You'll find the baby wrapped in swaddling's clothes laying in the manger. This will be a sign. The super sign.
Ngeyegezi amafuna kuzipanga zinthu kukhala zazikulu ndi zowala. Mulungu amadzichepesa zinthu. Chizindikiro cha pamwamba. Inu mukampeza mwanayo atakulungidwa muzovala za pagoli. Atagona modyetsera. Ichi chidzakhala chizindikiro. Chizindikiro cha pamwamba.
When he was on earth, he was so poor. Now we talk about hard times. Who is this little one? It's Jehovah.
Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anali wosauka kwambiri. Ife timakamba chotani nthawi yovuta. Kodi wang'ono uyu ndi ndani? Ndi Yehova.
Jehovah God became man, took on our stock, crossed himself from God and become man. There's the sign.
Yehova Mulungu anadzakhala munthu. Anatenga maonekedwe athu. Anadzolotsa yekha kuchokera kwa Mulungu. Ndipo anadzakhala munthu. Ndi chimenecho chizindikirocho.
Because he was God and became man, not rich man, but poor man. This is the super sign. You've asked for a sign, said God, I'll give you one, an everlasting sign.
Anadzakhala, iye anali Mulungu, ndipo anadzakhala munthu. Osati munthu olemera, koma munthu osauka. Ichi ndi chizindikiro cha pamwamba. Inu mwafunsa chizindikiro, anatero Mulungu. Ine ndikupatsani inu chimodzi, chizindikiro chosatha.
He could have come otherwise, as I've said. But a baby. Why did he become a baby?
Iye kanakhoza kubwera mwa njira ina, monga ine ndanenera. Koma mwana, chifukwa chiyani iye anadzakhala mwana?
When that first little toothless mouth opened in that manger, on that first crib, first Christmas morning in his little manger crib, and the first little yell that went from his voice, that was God crying. Jehovah crying. A man.
Pamene kamwa loyamba la lingono lija, lopanda mano linatseguka nkholamo. Pakabedi kwa yambako. Mawa woyamba wa Krismasi. Mu kabedi kake kakang'ono kankhola. Ndipo kulira kwake koyamba kumene kunapita kuchokera ku liwu lake. Ameneyo anali Mulungu akulira. Yehova akulira. Munthu.
Come from God. And was man, every whit man. Come to the world with nothing. But still man, what was he trying to do? What was he purposing?
Anabwera kuchokera kwa Mulungu ndipo anali munthu. Gawo lililonse munthu. Anabwera ku dziko lapansi opanda kalikonse. Komabe anali munthu. Kodi iye anali kuyesetsa kuti achite chiyani? Iye amalinga chiyani?
He cried like a baby in the manger. He played like a boy on the street. He tore like a man, but yet he was Emmanuel. This is a super sign. God dwelling in the creation that he created. The super sign. It shall be a sign unto you.
Iye amalira ngati mwana mukola. Iye amasewera ngati mnyamata panseu. Iye anavutika ngati munthu. Komabe iye anali Emanueli. Ichi ndi chizindikiro cha pamwamba. Mulungu akukhala mu chilengedwe chimene iye anachilenga. Chizindikiro cha pamwamba. Icho chidzakhala chizindikiro kwa inu.
He was so poor. When he come to the earth, he come to a barred womb. A barred womb of a woman and had to buy a grave to be buried in. God.
Iye anali osauka kwambiri. Pamene iye anadzabwera pa dziko lapansi, iye anabwera kudzera mu chibelekelo chobweleka. Chibelekelo chobweleka cha mkazi. Ndipo anachita kubweleka manda kuti adzayikidwemo. Mulungu.
A virgin shall conceive without sexually interception. Jehovah barred the womb of Mary. A woman to perform the duty. Had he given everlasting sign.
Namwali adzaima, popanda chochitika chakugonana. Yehova anabweleka chibelekelo cha Maria, mkazi, kuti adzachite ntchito yoti iye adzapereka chizindikiro chosatha.
And was so poor on earth, after 33 years of half a ministry, he had to bury a grave to be buried in. Can you imagine? Talk about immaculate conception. What meanest thou anyhow?
Ndipo anali osauka kwambiri pa dziko lapansi. Zitatha zaka 33 ndi theka za utumiki. Iye anachita kudzabwereka manda kuti ayikidwemo. Kodi inu mungaganizire? Mukuyankhula za kutenga mimba kwa chiyero. Inu mukutanthauza chiyani muli monse?
Can't you see the real sign? It's Jehovah. Become one of us.
Kodi inu simukuchiona chizindikiro cheni chenicho? Ndi Yehova kudzakhala mmodzi wa ife.
Jehovah God on earth as a fugitive. A pilgrim in the land that he created. Rejected and pushed and laughed at and scoffed at. A stumbling stone to the unbeliever. A rock of an offense. A devil to the religious world. But an eternal sign to the believer, God with us.
Amen. The super sign.
Yehova Mulungu pa dziko lapansi. Ngati wothawathawa. Mwenda njira mu dziko limene iye analilenga. Wokanidwa ndi wokankhidwa. Ndi wosekedwa ndi wonyozedwa. Mwala wopunthwitsa kwa osakhulupirira. Thanthwe lolakwitsa. Mdierekezi kwa dziko la chipembedzo. Koma chizindikiro cha muyaya kwa okhulupirira. Mulungu nafe. Chizindikiro cha pamwamba.
Do you see it? God made manifest. God presenting himself to the world as a fugitive. Could have come some other way, but chose to come this way.
Kodi inu, mukujiona icho? Mulungu anaonetseredwa. Mulungu anadzipereka iye mwini kwa dziko ngati wathawathawa. Akanatha kubwera mwanjira ina, koma anasankha kuti abwere mwanjira iyi.
Listen to this. Don't miss it. I think that God had in his mind it would be appealing to the human being. It is to the believer.
Vetselani kwa ichi. Musachiphonye ichi. Ine ndikuganiza kuti Mulungu anali nazo malingaliro ake. Izo zingakhale zokopa kwa munthu. Izo zili kwa okhulupirira.
It is appealing when our God becomes one of us. But to the starchy, ungodly, a stumbling block.
Izo zimakhala zokopa pamene Mulungu wathu akhala mmodzi wa ife. Koma kwa okhuthala, opanda umulungu, chopunthwitsa.
I'll give you the sign. A virgin shall conceive. Emmanuel will be with you. God thought it would appeal to the human race that our God would be one of us, that he would cross himself and become our dust, that he would become our stock, a human stock, the creator who made all things. And again, it fulfilled prophecy. The prophets had saw it.
Ine ndidzakupatsani inu chizindikiro. Namwali adzaima, Emanueli adzakhala ndi inu. Mulungu ankaganiza kuti izo zikanadzakhala zokopa kwa mtundu wa anthu, kuti Mulungu wathu adzakhala mmodzi wa ife, kuti iye adziwoloketsa yekha ndi kudzakhala fumbi lathu, kuti iye adzakhala thunthu lathu, thunthu la munthu, mlenje amene anapanga zinthu zonse. Ndipo kenanso, izo zinakwaniritsa ulosi. Aneneli anali ataziona izo.
And another thing, the Word was made dust, flesh, and dwelt among us. The Jehovah, the Word, became human, became dust, and tabernacle with us. Everlasting sign shall never end.
Ndipo chinthu china mawu anasandulika fumbi nofu. Ndipo anadzakhala pakati pathu. Yehova mawu anadzakhala munthu, anadzakhala fumbi ndipo anadzakhala mkachisi limodzi nafe. Chizindikiro chosatha sichidzatha konse.
Oh, when we think of it, an eternal sign, the super signs of all signs, God becoming one of us.
Oh, pamene ife tiganiza za zimenezo, chizindikiro cha muyaya, zizindikiro za pamwamba, za chizindikiro chonse, Mulungu kudzakhala mmodzi wa ife.
Then again he must be the seed of Abraham. Abraham was of course the seed of Eve. Eve was the woman's seed that was to bruise the serpent's head.
Ndiye kenanso iye akuyenera kukhala mbewu ya Abrahamu. Abrahamu ndithudi anali mbewu ya Eva. Eva anali mbewu ya mkazi imene imati idzavulaze mutu wa serpent.
But Abraham, if you can catch it, he had faith in God which united the spirit of God with the flesh of man. That is where the faith comes.
Koma Abrahamu, ngati inu mungazigwire izi, iye anali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, zimene zinalumikiza mzimu wa Mulungu ndi thupi la munthu. Pamenepo ndi pamene chikhulupiriro chinadzabwera.
That's why he could be the Abraham seed. Not all flesh, but the uniting of spirit and flesh together. God making himself, tearing out.
Amen.
Rooting out all evil. Bringing into submission the flesh, the dust that he created. And live with you as a partner.
Pamenepo ndi chifukwa iye akanadzakhala mbewu ya Abrahamu, osati thupi lonse, koma akulumikizana kwa mzimu ndi thupi pamodzi. Mulungu kudzipanga iye mwini, kuphasula, kuzulapo choyipa chonse, kulibweretsa thupilo kuti lizimvera. Fumbi limene iye analilenga ndi kumakhala ndi inu ngati bwenzi.
Another thing. He never defiled or contradicted any of his laws. He cannot do that.
Chintu china. Yes, ana ononge nkomwe kapena kutsutsa lililonse la malamulo ake. Yes, anga chite zimenezo.
So, virgin, I'll give you a sign. Not a Titanic. Not a UN. But I'll give you a sign of safety. A virgin shall conceive. And she shall bring forth a son and call him Emmanuel. That's the sign. Yes.
Chotelo, namwari. Ine ndikupatsani inu chizindikiro. Osati Titanic. Osati UN. Koma ine. Ndikupatsani inu chizindikiro cha chitetezero. Namwari adzaima, ndipo iye adzabala mwana wa mwamuna, ndipo adzamutcha iye Emmanuel. Chimenecho ndicho chizindikirocho. Inde.
You see, in God's laws of redemption, as it was with Boaz and Naomi, it had to be a near kinsman. And the only way that man could be redeemed, God had to become a kinsman, near. I want you to see it. He never become kinfolks altogether to the rich, to the mighty, but he was born in a stable, wrapped in swaddling clothes. Not to the adult, but to the child.
Inu mwaona, mumalamulo wa Mulungu achiwombolo, monga izo zinakhalira ndi Boazi ndi Naomi, ankayenera kukhala wachibale wapafupi. Ndipo njira yokhayo imene munthu akanadzawomboledwera, Mulungu ankayenera kuti adzakhale wachibale wapafupi. Ine ndikufuna kuti inu muzione zimenezo. Iye sanadzakhale achibale pamodzi kwa olemera, kwa mphamvu. Koma iye anabadwira mkola. Anakulungidwa muzovala za pagoli. Osati kwa wankulu, koma kwa mwana.
He was God over the creation. He chose to do it, not come a full matured man.
Iye anali Mulungu pamwamba pachilengedwe. Iye anasankha kuti adzachite zimenezo.
He came that he might suffer the feelings of the little babies. He came that he might go through the teenage temptations. Might go that he could toil the toils and snares of the devil as a man and make a way for people of all ages. Of all ages and of all classes. The poor, the rich, the all.
Iye anabwera kuti iye adzathe kuzunzika ndi kumvelera kwa makanda. Iye anabwera kuti iye adzathe kudutsa mayesero a wanzaka za mmatini. Adzathe kupita kuti iye adzavutike ndi zovuta ndi misampha ya mdyerekezi ngati munthu. Ndi kudzapanga njira kwa anthu a mibado yonse. Misinkhu yonse ndi magulu onse. Osauka, olemera, onse.
He became poor that through his poverty we might become rich and heirs with him in the kingdom.
iye anadzakhala osauka kuti kudzera mu mphawi wake ife tidzathe kukhala olemera ndi olandira limodzi ndi iye mu ufumu.
A sign would be given, crossing himself, making himself something different than what he was. Now, a super sign, crying as a baby, playing as a boy, calling as a man. But it was God living all stages of life like we do.
Chizindikiro chidzaperekedwa. Akuzidusisa yekha, akuzipanga yekha kukhala china chake chosiyana ndi chimene iye anali. Tsopano, chizindikiro chapamwamba. Akulira ngati mwana, akusewera ngati mnyamata, akuvutika ngati munthu. Koma anali Mulungu, akukhala magawo onse a moyo monga ife timachitira.
You know, God has given many signs that he was God.
Inu mukudziwa, Mulungu apereka zizindikiro zambiri zoti iye anali Mulungu.
He gave a sign to the antediluvian world that he was God, the God of judgment. He drowned the people in the days of Noah and floated the righteous in an ark. A sign that he was just and judgment was sure.
Iye anapereka chizindikiro kwa dziko la chigumula kuti iye anali Mulungu, Mulungu wachiweruzo. Iye anawamiza anthu mmasiku a Noa, ndipo anawayandamitsa olungama mu chombo. Chizindikiro choti iye anali olungama, ndipo chiweruzo chinali chotsimikizika.
That's a sign that every unrepented sinner will perish in the judgment.
That the righteous
shall be saved by the mercy of God.
He gave another sign at the burning bush. What was it when he caught his runaway prophet? I have heard the cries of my people and I've remembered my covenant.
Iye anapereka chizindikiro china pa chitsamba chonyeka. Kodi icho chinali chiyani? Pamene iye anamugwira mneneri wake othawa. Ine ndamva kulira kwa anthu anga, ndipo ine ndakumbukira pangano langa.
He gave another sign there that he was a covenant keeping God. That he remembered everything that he said, every promise that he made, gave a sign at the burning bush, and I've come down to deliver them.
Iye anapereka chizindikiro china pamenepo, kuti iye anali Mulungu osunga pangano, kuti iye anakumbukira chilichonse chimene iye ananena, lonjezo lililonse limene iye analipanga. Anapereka chizindikiro pa chitsamba chonyeka. Ndipo ine ndabwera kudzawaombola iwo.
Watch God in his ways of work. When he created the heavens and earth, he called the angels together. And he said, let us. Every place in the scripture where he did anything mostly, not me but my father.
Muone ni Mulungu munjira zake za ntchito. Pamene iye analenga miyamba ndi dziko lapansi, iye anawaitanitsa angelo pamodzi ndipo iye anati, tiyeni ife. Malo aliwonse mulemba, pamene iye akupanga chilichonse kawiri kawiri, osati ine, koma Atate anga.
But when it come to the plan of redemption, he came alone. Nobody was with him. He's the only one that could come.
Koma pamene izo zinadzafika kudongosolo la chiwombolo, iye anadzabwera yekha. Palibe amene anali ndi iye. Iye anali mmodzi yekhayo amene akanabwera.
An angel couldn't do it. Another man called his son couldn't do it. One called something else, a holy virgin or a holy mother or some saint couldn't do it. God had to come.
Ngero. Saka nadzachita zimenezo, munthu wina otchedwa mwana wake sakanadzachita zimenezo. Wina otchedwa china chakenso. Namwe ali oyera, kapena mayi oyera, kapena oyera wina wake, sakanadzachita izo. Mulungu ankayenera kuti abwere.
Now I'll give you the sign. A virgin shall conceive. And a baby will be born and he will be Emmanuel. God with us, the super sign.
Ndipo ine ndidzakupatsani inu chizindikiro. Namwali adzaima. Ndipo mwana adzabadwa. Ndipo iye adzakhala Emmanuel, Mulungu nafe. Chizindikiro chapamwamba.
God in his people. God with his people. God become his people. God and man became one. A sign.
Mulungu mwa anthu ake. Mulungu ndi anthu ake. Mulungu anadzakhala anthu ake. Mulungu ndi munthu anadzakhala mmodzi. Chizindikiro.
A stumbling block to the world, but a blessed hope for the believer. A sign that will be evil spoken of.
Chopunthwitsa kwa dziko, koma chiyembekezo chodala kwa okhulupirira. Chizindikiro chimene chidzayankhulidwire zoyipa.
Yet another time that he proved. He proved in the flood that he was a God of judgment and a God of mercy to those that keep his commandments.
Iye anali ndi nthawi ina imene iye anatsimikizira. Iye anatsimikizira muchigumula kuti iye anali Mulungu wachiweruzo ndi Mulungu wachifundo kwa iwo amene amasunga malamulo ake.
He showed up the burning bush by a sign that he would keep every promise that he made. And at the Red Sea, he showed that he'd make a way for those who were trying to do right and follow his commandments.
Iye anaonetsera pa chitsamba chonyeka mwachizindikiro kuti iye akanadzasunga lonjezo lililonse limene iye analipanga. Ndipo pa nyanja yofira, iye anaonetsera kuti iye adzapanga njira kwa iwo amene akuyesetsa kuchita zabwino ndi kutsatira lamulo lake.
No matter what cuts it off, God proved at the Red Sea and gave a sign that he could open up the sea. And every temptation he'll make a way of escape.
Zibeka anthu chimene chikudula izo, Mulungu anatsimikizira pa nyanja yofira. Ndipo anadzapereka chizindikiro kuti iye akhoza kutsegula nyanja. Muyesero lililonse, iye adzapanga njira yothawirapo.
Say, mother don't believe it, daddy don't believe it, the church don't believe it, I don't care who don't believe it, if you believe it, amen. God will make a way of escape. He gave a sign that he would.
Mukuti amayi sakukhulupirira izo, adadi sakukhulupirira izo, mpingo sukukhulupirira izo, ine sindikusamala amene sakukhulupirira izo. Ngati inu mukukhulupirira izo, Mulungu adzakupangirani njira yothawirapo. Iye anapereka chizindikiro kuti iye akanadzatero.
They were on their way straight to the promised land where God promised them, and the Red Sea shut them off. And they got in trouble. They didn't know what to do. God showed that he'd make a way of escape. And every temptation, every trial.
Iwo anali ali pa njira yawo molunjika wa ku dziko lolonjezedwa kumene Mulungu anawalonjeza iwo. Ndipo nyanja yofira inawatsekereza iwo. Ndipo iwo anakhala muvuto. Iwo sanadziwe choti achite. Mulungu anaonetsera kuti iye adzapanga njira yothawirapo mu yesero lililonse. Yesero lililonse.
You can't quit smoking. Take God one time. You can't quit lying. Can't quit stealing. Can't quit having temper. Take God with you one time.
Inu mukulephera kusiya kusuta, dzamutengeni Mulungu nthawi ina. Inu mukulephera kusiya kunama, mukulephera kusiya kuba, mukulephera kusiya kupsa mtima. Mudzamutenge Mulungu ndi inu nthawi ina.
If you don't feel like going to church and you can't get anywhere, take God with you or take his promise. He proved at the Red Sea that he'll make a way of escape. God gave many signs.
Ngati inu simukumvelera, ngati kuti mupite kutchalichi, ndipo mukulephera kupita kulikonse, mudzamutenge Mulungu ndi inu kamodzi. Mudzatenge lonjezo lake. Iye anatsimikizira pa nyanja yofira kuti iye adzapanga njira yothawirapo. Mulungu wapereka zizindikiro zambiri.
That night when he said to the shepherds, "Go down into Bethlehem, for this day is born Christ the Savior." Christ, the anointed God, this day is born by a woman. God!
Usiku umeneyo pamene iye ananena kwa azibusa. Mupite uko ku Betelehemu. Pakuti tsiku ili kwabadwa Kristu mpulumutsi. Kristu, Mulungu wodzozedwayo. Tsiku ili wabadwa mwankazi. Mulungu!
Not making her a God now. He just barred the womb of the woman the same as he bars this body to preach the gospel from.
Osati kumupanga iye kukhala Mulungu tsopano. Iye anangobwelekera chibwelekero cha mkaziyo. Chimodzi-modzi mmene iye amabwelekera thupiri kuti alalikiremo uthenga.
The same as he bars your body to do the work that he wants to do through you, because he still is Emmanuel, a sign God with his people.
Chimodzi-modzi monga iye amabwelekera thupiranu kuti akachite ntchito imene iye akufuna kuipanga kudzera mwa inu, chifukwa iye akadalibe Emmanueli, chizindikiro, Mulungu ndi anthu ake.
God living among his people, the super everlasting sign. It can never fail. It'll always be the sign.
Mulungu kumakhala pakati pa anthu ake, chizindikiro chapamwamba chosatha. Icho sichingalephere konse. Icho nthawi zonse chidzakhala chizindikiro.
You talk about these signs. What about this one?
Inu mukugamba za zizindikiro izi. Nanga bwanji ichi?
Before you can ever get any other sign, the sign of speaking with tongues, the sign of prophesying, the sign of any supernatural, you have to go back to the original sign, the eternal and everlasting sign.
Inu musanapeze konse chizindikiro china chili chonse. Chizindikiro choyankhula mmalilime, chizindikiro cholosera, chizindikiro cha uzimu chilichonse. Inu mudzayenera kubwerera ku chizindikiro chapachiyambi, chizindikiro cha muyaya ndi chosatha.
Get straight to start with and upon that foundation, which is rocked through the ages, and nothing will ever touch it. The gates of hell will be against it but cannot prevail. Get that sign. Virgin shall conceive and bear a son.
Mupite malunjika kuyamba ndi kuyamba, ndipo pamaziko ameneyo, amene ali thanthwe la mibado, ndipo palibe kanthu kadzagwire icho. Zipata za Gehena zidzatsutsana ndi icho, koma sizingagonjetse. Kapezeni chizindikiro chimenecho. Namwali adzayima, ndipo adzabala mwana.
And he told these shepherds, "Here's how you'll find him. He'll be in a manger in a barn, wrapped in swaddling cloth. And when you look upon him, believe, for he's God among us."
Ndipo iye anawuza azibusawa, "Apa ndi mmene inu muti mukamupezere iye. Iye akakhala modyetsera mkola atakulungidwa muchovala cha pagoli. Ndipo pamene inu mukayang'ane pa iye, mukakhulupirire, pakuti iye ndi Mulungu pakati pathu."
That sign wasn't only to the shepherds, but it was given to all the world to look upon him and see who he is. It's God with us. Emmanuel.
Chizindikiro chimenecho sichinali kwa azibusa okha, koma icho chinapelekedwa kwa dziko lonse kuti likayang'ane pa iye ndi kuona kuti iye ndi ndani. Ndi Mulungu nafe. Emmanuel.
When he was here on the earth, he proved that he was God. proved that God was in him because the signs of God followed him.
Pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anatsimikizira kuti iye anali Mulungu. Anatsimikizira kuti Mulungu anali mwa iye. Chifukwa zizindikiro za Mulungu zinkamutsatira iye.
He said, if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works of my Father, if you don't believe me, believe the works, the Son. Emmanuel.
Ya nati, ngati ine sindi kuchita nchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndi kuchita nchito za Atate anga, ngati inu simukundikhulupirira ine. Mukhulupirire ntchitozo, chizindikiro, Emmanuel.
I and my Father are one. My Father sent me, and as He sends me, so send I you. The Father was sent me, is with me. He's in me and doing the works of Himself as God in flesh.
Amen.
Ine ndi Atate anga ndi mmodzi. Atate anga andituma ine. Ndipo monga iye akundituma ine, chomwe chonso ine ndikukutumani inu. Atate wandituma ine, akukhala ndi ine. Iye ali mwa ine, ndipo akuchita ntchito za iye mwini. Ndi Mulungu muthupi.
Didn't Lot get a taste of that before the destruction? When he seen God manifested in flesh, eating a calf, drinking the milk of a cow, eating bread off the hearth, and stood with his back turned to the tent, and with the personal pronoun, I.
Kodi Loti sana lawe zimenezo, chiwonongeko chisana chitike, pamene iye anamuona Mulungu, akuonetseledwa muthupi, akudya nyama, akumwa mkaka wa ng'ombe, akudya mkate ochokera mu uvuni. Ndipo anayima msana wake atautembenuzira ku hema. Ndipo ali ndi pronoun ya umwini. Ine.
Ah, seeing that Abraham is the heir of the world. Ah, in other words, I'll make it known to him.
Ine. Pona kuti Abrahamu ndi olowa wa dziko. Ine. Mwakuyankhula kwina. Ine ndimudziwitsa iye.
Who was he? Then he said, Abraham, where is your wife, Sarah? It shocked him. God, in a prefigure of Christ, made flesh.
Yeyo anali ndani? Ndiye iye anati, Abraham, alikuti mkazi wako Sara. Izo, zinamudzidzimutsa iye. Mulungu, muchithunzi-thunzi cha Kristu. Anasandulika thupi.
Said she's in the tent behind you. Sarah laughed and he said, why did Sarah laugh?
Anati, iye alimuhema kumbuyo kwanu. Sara anaseka. Ndipo iye anati, nchifuwa jiani Sara waseka.
When Emmanuel becomes to the womb of a woman, instead of appearing as a theophany, he said, as it was in the days of Lot, so will it be in the coming of the Son of Man.
Pamene Emmanuel anabwera kudzera muchiberekero cha mkazi, malo muonekera ngati fiofane, iye anati, monga izo zinali mmasiku a Loti, chomwe chonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu.
When he was on earth, those apostles went forth with the gospel. That even the angels looked over the banisters of heaven, the corners of the glory land, to look into it.
Pamene iye anali pa dziko lapansi, atumwi amenewo ankapita ndi uthenga. Mwakuti ngakhale angelo, anasuzumira kudutsa chotchinga chakumwamba, makonde a dziko la ulemerero, kuti ayang'ane izo.
You who are putting down scripture, as I see you writing, 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh, believed on in the world, seen of angels.
Inu amene mukulemba lemba, Monga ine ndi kukuona ni inu mukulemba. Timoteo oyamba 3:16. Pobanda kutsutsana, chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu. Pakuti mulungu anaonetseledwa muthupi. Anakhulupiriridwa mudziko. Anaonedwa ndi angelo.
The angels raised over to take a look at God. What's way their ones before him, crying, "Holy, holy, holy," when he was setting on her as a pillar of fire. The glories of heaven, and when he became man, angels come and looked over to see him. Jehovah made flesh.
Angelo aradzuka kuti amuone mulungu. Iwo nthawi ina anakupizapo ndodo zawo pamaso pa iye akufula. Oyera, oyera, oyera. Pamene iye anali atakhala pamenepo ngati lawi la moto mu ulemerero wakumwamba. Ndipo pamene iye anadzakhala munthu, angelo anadzabwera ndipo anadzasuzumira kuti amuone iye, Yehova, atasandulika thupi.
Sure, without controversy, great is the mystery of godliness. I'll give you an everlasting sign, for God was made flesh among us. He dwelt in flesh.
Ndithudi. Popanda kutsutsana, chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu. Ine ndidzakupatsani inu chizindikiro chosatha. Pakuti Mulungu anasandulika thupi pakati pathu. Iye anadzakhala muthupi.
It'll be an everlasting sign. Not only to the shepherds to look and believe, but for you, the Branham Tabernacle. And for this cruel world to believe that that is God. God gave that sign.
Icho chidzakhala chizindikiro chosatha, osati kokha kwa azibusa kuti aone ndi kukhulupirira, koma kwa inu Branham Tabernacle ndi kwa dziko la nkhanza ili kuti likhulupirire kuti ameneyo ndi Mulungu. Mulungu anapereka chizindikiro chimenecho.
Jesus said, as the living Father has sent me and come with me and within me, so send I you, the living Father, to go with you and be in you. An everlasting sign, these signs shall follow them that believe. Lo, I'll be with you, even in you, to the end of the earth I'll be with you. The end of the world, I'll be there with you.
Yes, anati, monga Atate amoyo, anditumiza ine, ndipo wabwera ndi ine, ndipo anali mwa ine, chomwe chonso ine ndikukutumani inu. Atate amoyo, kuti apite ndi iwe, ndikukakhala mwa iwe. Chizindikiro chosatha. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Onani, ine ndidzakhala ndi inu, ngakhale mwa inu mpaka kumapetwa dziko lapansi. Ine ndidzakhala ndi inu. Mapetwa dziko lapansi. Ine ndidzakhala kumeneko ndi inu.
Someone, as I have said before, wants to make him a little short God. He was man. God was using a man.
Wina wake, monga ine ndanenapo mbuyomo, akufuna kumupanga iye kukhala Mulungu wang'ono wamfupi. Iye anali munthu. Mulungu anali kumugwiritsa ntchito munthu.
God was using a flesh that he created himself in order to create through him and to bring through him many sons, says the scripture. Through that obedient son, through one son all fell. Through an obedient son all shall live that believe.
Mulungu anali kugwiritsa ntchito thupi limene iye analilenga iye mwini. Ndicho linga chakuti adzalenge kudzera mwa iye, ndi kuti adzabweretse kudzera mwa iye ana ambiri. Lemba limatero. Kudzera mwa mwana womvera uja. Kudzera mwa mwana mmodzi, onse anagwa. Kudzera mwa mwana womvera, onse adzakhala moyo. Amene akhulupirira.
God with us! A sign. That would be a sign, huh? He's so loved to refer to himself as Son of Man. Man himself. just a man. I am nothing. The Son can do nothing in Himself, but it's the Father within Him, the Emmanuel, the God.
Mulungu nafe! Chizindikiro. Ananena kuti icho chidzakhala chizindikiro. Iye ankakonda kwambiri kumadzinena yekha ngati mwana wa munthu. Munthu, iye mwini, munthu basi. Ine si kanthu. Mwana sangachite kalikonse mwa iye mwini, koma ndi Atate amene anali mwa iye. Imanueli, Mulungu.
The baby God, Jehovah God, that little baby cried, that was Jehovah.
Mwana Mulungu, Yehova Mulungu, khanda lalingʼono lija linalira, amene anali Yehova.
Can you see it? God living in a baby. God living in a teenage. What type of a teenager was he? He set the example.
Kodi inu, mukuziona zimenezo. Mulungu kumakhala mwakhanda. Mulungu kumakhala moyo mwa wa zaka za mmatini. Kodi iye anali wa zaka za mmatini otani? Iye anaonetsera chitsanzo.
When he was lost by his father and his mother, they looked about to find him and they found him in the temple. What did he say as a teenager? Know you not, which thou not, that I must be about my father's business? Example for teenagers.
Pamene iye anatayana ndi abambo ake ndi amayi ake, iwo anamuyangʼana-yangʼana kuti amupeze iye. Ndipo iwo anakamupeza iye mukachisi. Kodi iye ananena chiyani ngati wa zaka za mmatini? Kodi inu simukudziwa? Simukudziwa kuti ine ndikuyenera kukhala pa ntchito ya Atate anga? Chitsanzo kwa ana a zaka za mmatini.
As a man with all the pomp of the world offered him, everything laying right in his hands to become the greatest of all men, the richest of all men.
Ngati munthu ndi zapamwamba zonse za mdziko zitaperekedwa kwa iye, chilichonse chili mʼmanja mwake, kuti adzakhale wamkulu pa amuna onse, olemera kwambiri wa anthu onse.
You could tell people where fish had coins in their mouth, could pump the best water out of the wells and turn it into wine. That could change anything that he wished to change. That could take 5 biscuits and feed 5,000.
Amene amakhoza kuwauza anthu kumene nsomba inali ndi kobidi mkamwa mwake, kukhoza kutunga madzi abwino kuchokera mu zitsime ndi kuwasandutsa iwo kukhala vinyo. Amene ankatha kusintha chilichonse chimene iye akufuna kuchisintha. Amene amakhoza kutenga ma biscuit asanu ndi kudyetsa 5,000.
With the power in his hands to become a great man, but still chose to be poor. Didn't even have a grave when he died. He had to bury one. Emmanuel, this will be a sign.
Ndi mphamvu mʼmanja ake kuti adzakhale munthu wopambana. Komabe anasankha kukhala osauka. Analibe ngakhale manda pamene iye ankafa. Iye anachita kubwereka amodzi. Imanueli, ichi chidzakhala chizindikiro.
How does God come? In the poor. How does God deal? It'll be an everlasting time with the poor, the uneducated.
Kodi Mulungu amabwera motani mwa osauka? Kodi Mulungu amachita motani? Icho chidzakhala chizindikiro chosatha ndi osauka, osaphunzira.
A sign, said the great prophetess Anne, when Simeon raised his hands at the temple and holding that little one in a swaddling cloth. Anne says it's a sign that'll be evil spoken of. For the fall of Israel, but the gathering together again too. A light to the Gentiles.
Chizindikiro, anatero mneneli wankazi, wankulu, ana. Pamene Simeoni anakweza manja ake mkachisi. Ndipo atamuyangata wang'ono uyo ali muchovala cha pagoli ana kuti icho ndi chizindikiro chimene chidzanenedwere zoyipa paguwa kwa Israeli. Koma kusonkhana pamodzi kenanso aponso kuwala kwa mitundu.
Why, God with us, not in the rich and the haughty, but in the poor, born in a stable, God with us.
Chiyani, Mulungu nafe, osati mwaolemera ndiwo dzitamandira, koma mwaosauka, anabadwira mukhola, Mulungu nafe.
What kind of things did he do? Watch his things he said. Watch him what he said, for God himself said, this is my beloved son, hear ye him. This is my son who I'm pleased to dwell in, hear ye him. He said, I'll be with you always, even to the end.
Kodi iye anachita zinthu za mtundu wanji. Penyani zinthu zake zimene iye ananena. Mpenyeni iye chimene iye ananena. Pakuti Mulungu iye mwine anati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mvereni inu iye. Uyu ndi mwana wanga yemwe ine ndikukondwera kukhalamo, mvereni inu iye. Iye anati, ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumapeto.
He sent forth his apostles. They burnt the earth up in their days. As God being one with man, they baptized the people in the name of that God, Jesus Christ.
Iye anatumiza akuphunzira ake. Iwo analitentha dziko mmasiku awo. Monga Mulungu kukhala mmodzi ndi munthu. Iwo amawabatiza anthu mu dzina la Mulungu ameneyo, Yesu Kristu.
They lived so close to him till he manifested himself through them through signs and wonders and gifts of the Holy Spirit. God with us. They preached there was one true and living God.
Iwo ankakhala pafupi kwambiri ndi iye, mpaka iye amadziwonetsera yekha kudzera mwa iwo. Kudzera mu zizindikiro ndi zodabwitsa ndi mphatso za mzimu woyera. Mulungu nafe. Iwo anali kulalikira kuti panali Mulungu mmodzi woona ndi wamoyo.
Man has built all kinds of towers on three or four gods or two gods, but there's one God.
Amen.
That message was to be revived in the last day.
Munthu amanga mitundu yonse ya nsanja pa milungu itatu kapena inayi, kapena milungu iwiri. Koma alipo Mulungu mmodzi. Uthenga umeneo unali woti udzatsitsimutsidwe mu tsiku lotsiriza.
You better get your thinking on now. Open up your hearts. Ask God to reveal this to you, what I'm fixing to say.
Inu mukwenera muvale kuganiza kwanu tsopano. Mutsegule mitima yanu. Mumufunse Mulungu kuti aulule ichi kwa inu. Chimene ine ndikukonzekera kuti ndichinene.
When he come, he fulfilled what the prophet said. And when he's coming in the last days and the latter rains of God, when both former and latter rain will be poured out, he's coming just exactly the way it was prophesied of him. It shall be light in the evening time.
Amene iye anadzabwera, iye anakwaniritsa zimene neneli ananena. Ndipo pamene iye akubwera masiku otsiriza, mumvula ya masika ya Mulungu. Pamene ziwiri zonse mvula ya nyundo ndi ya masika zidzavumbitsidwe. Iye akubwera ndende ndi basi mmene izo zinalosedwera za iye. Kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo.
What was to happen? Emmanuel, the same sun, the same light, the same God that come to dwell in flesh with his people at the day of Pentecost will come in the like manner in the last days, for it shall be evening light.
Kunkayenera kudzachitike chiyani? Imanueli, mwana yemwe uja, kuwala komwe kuja, Mulungu yemwe uja, amene anabwera kudzakhala muthupi ndi anthu ake pa tsiku la Pentekoste, adzabwera mwachikhalidwe chomwecho mʼmasiku otsiriza, pakuti kudzakhala kuwala kwa madzulo.
What is it? There shall be a sign, an everlasting sign. God with us. God in us. God through us. Man and God becomes one.
Ndi chiyani chimenecho? Padzakhala chizindikiro. Chizindikiro chosatha. Mulungu nafe. Mulungu mwa ife. Mulungu kudzera mwa ife. Munthu ndi Mulungu kudzakhala mmodzi.
Jesus died that he gave that precious life on his decision and life Sunday's message because he gave it for a decision that he might bring many sons to God. Emmanuel with us. The evening light people, it would attract them.
Yesu anafa mwakuti iye anapeleka moyo wofunika umeneyo pa chigamulo chake mu uthenga wa lamulungu lapitali, chifukwa iye anaupeleka iwo ngati chigamulo kuti iye adzathe kubweretsa ana ambiri kwa Mulungu. Emanueli nafe, anthu akuwala kwa madzulo, izo zikanadzawakopa iwo.
When God gave the sign, this will be a sign. God will be dwelling in flesh. He thought that would attract the people. It did. Or as many as received him, to them gave he the power to become sons of God.
Pamene Mulungu anapeleka chizindikiro, ichi chidzakhala chizindikiro. Mulungu azidzakhala muthupi. Iye ankaganiza kuti izo zikanadzawakopa anthu. Izo zinatero, pakuti onse amene anamulandira iye kwa iwo, iye anawapatsa mphamvu kuti akhale ana a Mulungu.
And it's supposed to attract the evening light people when that same light shows. God and Christ are one.
Ndipo izo zikuyenera kukopa anthu akuwala kwa madzulo, pamene kuwala komweko kukuonetseledwa. Mulungu ndi Kristu ndi mmodzi.
Peter said, let it be known unto you that God's made this same Jesus whom you crucified, both Lord and Christ, a sign evil spoken of. But the evening light is here.
Petro anati zidziwike kwa inu kuti Mulungu wamupanga Yesu yemweyo amene inu muna mupachika zonse ziwiri Ambuye ndi Kristu. Chizindikiro choneneredwa zoipa koma kuwala kwa madzulo kuli pano.
As the late minister of the gospel, when the Pentecostal message first started falling, the late Dr. Haywood, just before he, I guess it maybe when he was in his best, one day when the Spirit struck him, he was a poet besides a preacher, he grabbed his pen and pinned it.
Monga mtumiki wa uthenga yemwe ali Malemu, pamene uthenga wa Chipentekoste unayamba kugwa, Malemu Dr. Haywood basi asanati iye ine ndikuganiza sanati mwina mwake pamene iye anali pachiindeinde chake, tsiku lina pamene mzimu unamukhudza iye, iye anali wandakatulo pambali pokhala mlaliki. Iye anatenga cholembera chake ndipo analemba iyo.
It shall be light in the evening time. The path of glory you will surely find in the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins, and the Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo, njira ya ulemelero inu mudzayipezadi. Mu njira ya madzi muli kuwala lero, kumizidwa mu dzina lofunika la Yesu, ana ndi akulu, lapani machimu anu onse. Ndipo mzimu woyera ndithu udzalowa. Pakuti kuwala kwa madzulo kwabwera, ndizoona kuti Mulungu ndi Khristu ndi mmodzi.
The evening light. If we are walking in the evening light, the evening sun, then it was to be the same light and same sign, an eternal sign. Then the same signs will follow the evening light.
Kuwala kwa madzulo, ngati ife tikuyenda mukuwala kwa madzulo, chizindikiro cha madzulo, ndiye kukuyenera kukhala kuwala komweko, ndi chizindikiro chomwecho, chizindikiro cha muyaya, ndiye zizindikiro zomwezo zidzatsatira kuwala kwa madzulo.
Can you understand it? That's the message this Christmas. The evening lights, the signs of the Messiah accompanying the message. The evening lights are here.
Kodi inu mukuchiona icho? Inu mukutha kuchimvetsa icho? Umeneo ndi uthenga Christmas ino. Kuwala kwa madzulo, zizindikiro za Mesiya zikutsatira iwo, zikutsatira uthengawo. Kuwala kwa madzulo kuli pano.
It's evil spoke of. They'll turn you down. Your brethren. Who turned him down? His brethren.
Iko kukuyankhulidwa zoipa. Iwo adzakukanani inu, abale anu. Ndani anamukana iye, abale ake.
They love to see him perform the miracles, but when he comes to Calvary, where were they all at? When it comes to that crucial moment for God in his truth and his Bible is to be made manifest, where are they? Back away.
Iwo ankakonda kumamona iye akupanga zodabwitsa. Koma pamene anadzafika pa Calvary, kodi onse aja anali kuti? Pamene zifika pa nthawi yovutitsitsa imeneyo, pamene Mulungu muchoonadi chake ndi Bible lake akuyenera kuonetseredwa, iwo anali kuti? Iwo amabwerera mbuyo.
There shall be a sign given unto you, and these signs shall follow. The works that I do shall you also, even more than this, for I go unto my Father. It shall be light again in the evening time.
Padzakhala chizindikiro chidzaperekedwe kwa inu. Ndipo zizindikiro izi zidzatsatira. Ntchito zimene ine ndikuchita, inunso mudzazichita. Ngakhale zochuluka kuposa izi. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Padzakhala kuwala kenanso mu nthawi ya kumadzulo.
All this dark day that we've been through, but for 40 years the clouds has been clearing back through the first reforming of the bringing forth the message that God and Christ are one, that God was made manifest in flesh, he chose to dwell in human flesh.
Oh, tsiku la ndima ili limene ife tadutsamo, koma kwa zaka 40 mitambo ya kala ikuyalula kudutsa mukukonzanso kwayamba kwa kubweretsa uthenga wakuti Mulungu ndi Khristu ndi mmodzi, wakuti Mulungu anaonetseredwa muthupi. Iye anasankha kuti azikhala muthupi la munthu.
And today they make him something sitting on a throne. They make him some prehistoric something. Some of them wants to take him back to a philosopher. Some wants to make him a prophet. Brother, he's God in you. God manifested in the flesh.
Ndipo lero iwo akumupanga iye china chake chitakhala pa mpando wa chifumu. Iwo akumupanga iye china chake cha mbiri yakale isanayambe. Ena iwo amafuna kumubwezera iye mbuyo kukakhala wa mbalume. Ena amafuna kumupanga iye mneneri. Koma mbale, iye ndi Mulungu mwa inu. Mulungu kuonetseledwa muthupi.
How did they know he was God in the flesh? He said, if I do not the works of my Father, then I've told you wrong. But if I do the works of my Father, you believe it.
Motani, iwo anadziwa bwanji kuti iye anali mulungu muthupi. Iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye ine ndakuwuzani inu zolakwika. Koma ngati ine ndikuchita ntchito za Atate anga, inu mukhulupirire izo.
Now the same thing, the message is revived again in the last days. The message of who he is, what he is, Emmanuel dwelling in you with the same works that he did manifest himself through you. The very same things that he did.
Ndipo tsopano chinthu chomwecho uthenga ukutsitsimutsidwanso masiku otsiriza. Uthenga wa yemwe iye ali, chimene iye ali, Emmanueli, akukhala mwa inu, ndi ntchito zomwezo zimene iye ankachita, kudzionetsera iye mwini, kudzera mwa inu, zinthu zomwezo zimene iye ankazichita.
It's the evening light.
Amen.
It's evil spoken of. It's a hard way. It meant something for the rich young ruler. Yet his heart hungry. To come to Jesus and said, Rabbi, what must I do to have eternal life? He said, keep the commandments. He said, I did that since a child. He said, you want to be perfect then? He said, follow me.
Iko ndikuwala kwa madzulo. Iko kumaneneredwa zoipa. Iyo ndi njira yovuta. Izo zinatanthauza china chake kwa nyamata mwini chuma. Koma bentima wake wanjala kuti abwele kwa Yesu. Ndipo anati, Rabbi, kodi ine ndichite chiyani kuti ndikhale ndi moyo wa muyaya? Anati usunge malamulo. Iye anati ine ndachita zimenezo kuyambira ndili mwana. Anati iwe ukufuna kukhala wangwiro ndiye? Anati unditsate ine.
But he went away sorrowful. It was too much of a prize. If he could have given him some money and built a big church somewhere, put himself a member, he'd have easily done it.
Koma iye anachokapo wachisoni. Iwo unali mtengo okwera kwambiri. Ngati iye akanamupatsa iye ndalama ndi kumumangira chali chachikulu kwina kwake, kukazika yekha kukhala membala, iye akanachita zimenezo mophweka.
Don't you see how that's patterned today amongst the rich? There were others, not only rich but poor. Many of them from the slime pits and so forth. They refused because of popularity. Because he was unpopular. He was Emmanuel.
Kodi inu simukuona momwe izo zapangidwira lero pakati pa olemera? Uko kunali ena osati olemera okha, koma osauka. Ambiri a iwo ochokera ku maenje a matope ndi zina zotero. Iwo anakana chifukwa cha kutchuka. Chifukwa iye anali osatchuka. Iye anali Emmanueli.
They said that's criticism, that's a devil, that's mental telepathy, that's Beelzebub. The teachers of the day, their big churches said, nonsense. But God said it's an eternal sign, the super sign, the sign of all signs, that God is with you, even in you, to the end of the world.
Iwo anati, kumeneko ndikunyoza, ameneyo ndi mdierekezi. Kumeneko ndikuwerenga maganizo, ameneyo ndi Belezebule, aphunzisi atsiku limenelo. Mipingo yao yaikulu anati, zankutu. Koma Mulungu anati, icho ndi chizindikiro cha muyaya, chizindikiro cha pamwamba, chizindikiro cha chizindikiro chonse. Choti Mulungu ali ndi inu, ngakhale mwa inu, mpaka kumapeto a dziko lapansi.
There's your super sign. It exceeds all signs. It's the first sign. Acts 19, those people had to come back and recognize that sign before they could ever receive the Holy Ghost. Acts 19:5.
Ndi chimenecho chizindikiro chanu cha pamwamba. Icho chikuposa zizindikiro zonse. Icho ndi chizindikiro choyamba. Machitidwe 19, anthu amene wanachita kubwelera ndi kudzachizindikira chizindikiro chimenecho. Iwo asanalandire konse mzimu woyera. Machitidwe 19:5.
Yet a believer that had the Bible and had a fine preacher that was proving that Jesus was the Christ, yet before they could come into it, and to see the sign, they had to come and be rebaptized, have hands laid on them, and receive the Holy Ghost. That's true.
Komabe okhulupirira amene anali ndi Bible ndipo anali ndi mlaliki wabwino amene ankatsimikizira kuti Yesu anali Kristu, komabe iwo asanabwere kwa iwo, ndipo ataona chizindikirocho, iwo anabwera ndi kudzabatizidwanso, kudzayikidwa manja pa iwo ndi kulandira Mzimu Woyera. Izo ndizoona.
But in the evening time, the lights are here, and it's criticized, it's made fun of, it's evil spoken of.
Koma munthawi ya kumadzulo, kuwala kuli pano, ndipo iko kukutsutsidwa, iko kukuseleulidwa, iko kukuyankhulidwa zoipa.
The prophet said it would be evil spoken of, a stumbling block. Evil spoken of, made fun of, criticized, Emmanuel in us, working his will through us.
Neneli anati, iko kudzaneneledwa zoipa, chopunthwitsa, kuneneledwa zoipa, kuseleulidwa, kutsutsidwa, Emmanueli mwa ife, akuchita chifuniro chake kudzera mwa ife.
Oh, today, my pilgrim brother, my sister, believe that sign. Look into the manger of your own heart and see if you're able. Say within yourself,
oh, lelo mbale wanga mwenda njira. Mulungu wanga, ukhulupirire chizindikiro chimenecho. Uyang'ane mukhola la mtima wako. Ndipo uone ngati ungakwanitse kunena mwa iwe mwini.
See the sign that the shepherd seen. God in flesh, dwelling amongst the poor, the needy, the off-cast. See if you can understand it. God in your heart. God in here, watching see if he manifests himself right in sweetness and meekness as he did.
Uone chizindikiro chimene azibusa anachiona. Mulungu mutupi. Akukhala pakati pa osauka, osowa, okanidwa. Uone ngati ungamvetse izo. Mulungu mu mtima mwako, Mulungu umu. Upenye, ndipo uone ngati iye akudzionetsera iye mwini molondola. Mu kukoma ndi kufatsa, monga iye anachitira.
A few years ago, there was a girl who went off to college. And with a lot of her colleagues there, she'd become a very little smart aleck from her old country teaching that she'd had as a mother in a country home.
Zaka pang'ono zapitazo, panali mtsikana amene anapita ku college. Ndipo, ndi azinzake ambiri kumeneko, iye anadzakhala wamatama pang'ono kwambiri. Anachoka kuzomwe anaphunzitsidwa ku dziko la kwawo lakale, kumakhala ngati mayi mu dziko la kwawo.
One day she decided some 2 years later to visit her mother again. She wrote her a telegram and told her she would arrive on such and such a train to meet her at the station.
Ndipo tsiku lina iye anaganiza patadutsa zaka zina ziwiri kuti akawachezere amayi ake kenanso. Iye anawalembera iwo kalata ndipo anawauza iwo kuti adzafika pa sitima yakuti ndi yakuti kuti adzakumane nawo pa station.
However, she brought another little smart aleck with her, and she'd become a smart aleck herself. And she brought another one with her that was kind of one of the modern day sophistications. Know-it-all, Tiani.
Koma iye anabwela ndi wamatama pang'ono wira limodzi naye. Ndipo iye anali atasanduka wamatama iye mwini. Ndipo iye anamubweretsa nzake wina ndi iye. Zimenezo zinali ngati chimodzi cha zosokonezeka za masiku amakono, odziwa zonse ammatini.
And when she arrived at the station, when she started to get off of the train, she looked and there stood her mother, looking with all that was in her to see where her daughter was.
Ndipo pamene iye anadzafika pa station, pamene iye anayamba kutsika sitima. Iye anayang'ana, ndipo pamenepo panayima amayi ake, akuyang'ana ndi zonse zimene zinali mwa iwo, kuti aone pamene mwana wake anali.
And when the girl that was with her mother saw her with her face all scarred and her hands all burned, and she looked terrible, old, and looked horrible.
Ndipo pamene mtsikana amene anali ndi iye, amayi, anawaona iwo nkhope yonse ili ndi zipsera, ndi manja awo onse okupsa. Ndipo iwo ankaoneka moyipa, okalamba ndipo ankaoneka moopsa.
And the girl that was with the little Mary said to her, "Wonder who that old wretched looking thing is." And the girl was ashamed of her mother. She said, "I don't know. I don't know who she is."
Ndipo tsikana amene anali ndi Mary wang'ono anati kwa iye, "Ndikudabwa kuti chinthu chooneka mwachisoni icho ndi ndani." Ndipo tsikanayo anachita manyazi ndi amayi ake. Iye anati, "Ine sindikudziwa. Ine sindikudziwa kuti iye ndi ndani."
And her mother, when she seen her daughter, run to her and throwed her arms around her and started kissing her. She pushed away and said, "I don't know you. You've got the wrong person," because she didn't want to be affiliated with such a person that someone else would laugh at and make fun of.
Ndipo amayi ake pamene iwo anamuona mwana wawo, anathamangira kwa iye ndipo anaponyera manja awo momukumbatira iye. Anayamba kumupsopsona iye. Iye anawakankha anati, "Ine sindikukudziwani inu. Inu mwamupeza munthu wolakwika." Chifukwa iye sankafuna kuyanjana ndi munthu woteloyo, amene wina wakenso akanakhoza kumuseka ndi kumuseleula naye.
There happened to be a man, a conductor of the train, standing by. He grabbed that young woman by the shoulder. He said, "Shame on you, you miserable thing. I remember the case very well."
Panadzachitika kuti panali munthu kondakitala wa stima atayima pafupi. Iye anadzamugwira mtsikana ya papewa. Iye anati, "Manyazi pa iwe. Iwe chinthu chomvetsa chisoni. Ine ndikuikumbukira nkhani yobwinobwino."
And the people gathered to hear what had taken place. And he helped the girl right out. And he said, "This young girl, when she wasn't 6 months old, was in her little crib in the upstairs. And her precious mother, the most beautiful woman I ever saw," said the old conductor.
Ndipo anthu anasonkhana kuti amve chimene chinachitika. Ndipo iye anamugwira mtsikanayo, ndipo iye anati, "Mtsikana wang'ono uyu, pamene iye asanafike usinkhu wa miyezi 6, anali mukabedi kake kakang'ono mchipinda chapamwamba. Ndipo amayi ake ofunika mkazi wokongola kwambiri, amene ine ndinayamba ndamuonapo," anatero kondakitala wokalambayo.
Said the house caught fire while her mother was hanging clothes. And the neighbors all run screaming. They'd seen it, the mother never noticed it. It was on the porch side of the house. And the blazes had got well old and it was gone into the air.
Anati nyumba inayaka moto pamene amayi ake anali kuyanika zovala. Ndipo oyandikana nawo nyumba onse anathamangira kwakufuula. Iwo anauona iwo. Amayiwo sanazindikire konse izo. Iwo unali kumbali ya khonde la nyumbayo. Ndipo malawi anali atagwirira bwino. Ndipo iwo anali atapita mmwamba.
And said they couldn't hold that frantic mother. Her baby was upstairs and said, all of them cried, "You can't pierce those blazes." But she grabbed the sheet that was in her hand from hanging them up, and it was a wet sheet. And she threw it around her, and through the blazes she went and upstairs. not thinking about her own danger.
Ndipo anati, iwo anakanika kumugwira mayi wotengeka uyo. Mwana wake anali mwamba. Ndipo anati, onse ayiwa nafula. Inu simungadutse umo mmalawi ameneo. Koma iye anatenga nsalu imene inali mdzanja lake, imene anali kuyanika. Ndipo iyo inali nsalu yonyowa. Ndipo iye anafundira iyo, ndipo anapita kudutsa mu malawiwo. Ndipo mwamba osaganizira za chiopsezo chake chomwe.
Then when she got there, she knew she couldn't wrap the sheet around herself to go back. But to save the beauty of her daughter that was to follow her, she wrapped the baby in the sheet and run to the blazes with her bare face and hands and arms. And it burnt the meat off of her body and shrunk her cheeks to her bones and marred her, burnt her hair off and all to the bones on her finger.
Kenako, pamene iye anakafika kumeneko, iye anadziwa kuti sangathe kuzifunditsa nsaluyo yekha pobwelera. Koma, kuti apulumutse kukongola kwa mwana wake, amene anali woti amutengera iye, iye anamukulunga mwanayo mu nsaluyo. Ndipo anathamanga kudutsa malawiwo ndi nkhope yake yosafunditsa, ndi manja ndi mikono. Ndipo iwo unaotcha nyama pathupi lake. Ndipo zinakhwinyatitsa masaya ake mpaka kufika pa mafupa ake. Ndipo zinamunyasitsa iye. Anaotcha tsitsi lake lonse. Ndipo ponse mpaka ku mafupa achala chake.
Said she become ugly that you might become pretty. She forfeited her beauty. She forfeited everything that she had that she might save you. And then you stand and be ashamed of that precious mother.
Anati, iye anadzakhala osaoneka bwino kuti iwe udzakhale wokongola. Iye anapereka kukongola kwake. Iye anapereka chilichonse chimene iye anali nacho kuti akupulumutse iwe. Ndiyeno iwe ukuima ndi kumachita manyazi ndi amayi ako ofunika.
Brother, when I see God, the God of heaven, far from his throne, his beauty, and all that he was to be born on top of a manure pile, be wrapped in swaddling's cloth, to be made fun of by his signs and his wonders, to be called a devil.
Bale, pamene ine ndimuona Mulungu, Mulungu wakumwamba, anasiya mpando wake wachifumu, kukongola kwake ndi zonse zimene iye anali, kuti adzabadwire pamwamba pa mulu wandowe, nkudzakulungidwa muchovala cha pagoli, kuti adzasekedwe ndi zizindikiro zake, ndi zodabwitsa zake, kuti adzatchedwe mdierekezi.
Should I be ashamed of him? No, sir. Let the classic world do what they want to do. To me, he's a super sign. The Holy Ghost in me screams out. It might make me act funny and be a crazy man to this world. But I cannot deny him who done so much for me.
Kodi ine ndingamachite naye manyazi iye? Ai bwana. Lisiyeni dziko la magono lichite chimene iwo akufuna kuchita. Kwa ine, iye ndi chizindikiro cha pamwamba. Mzimu woyera mwa ine umafula mukweza. Iwo ukhoza kundipangitsa ine kupanga mwa chilendo ndi kukhala munthu wa misala ndi dziko ili. Koma ine sindingamukane iye amene anandipangira ine zochuluka.
He took my place in death. He took my place at Calvary. He done all these things. He condescended from heaven, from the pearly white thrones, to become a man.
Iye anatenga malo anga mu imfa. Iye anatenga malo anga pa Calvary. Iye anachita zinthu zonse izi. Iye anatsika kuchokera kumwamba, kuchokera pa mpando wachifumu woyera wangale, kuti adzakhale munthu.
to taste my suffering, to go through my temptation, to know how to be the right kind of a mediator in me, to lead me and to guide me to eternal life.
Kuti adzalawe kuvutika kwanga, kuti adzadutse mayesero anga, kuti adzadziwe momwe angakhalire mkhala pakati oyenera mwa ine, kuti azidzanditsogolera ine ndi kundilondolera ine ku moyo wa muyaya.
And through his poverty, I am made rich.
Amen.
Through his death, I am given life. Eternal life.
Ndipo kudzera mu mphawi wake, ine ndinapangidwa kukhala wolemera. Kudzera mu imfa yake, ine ndapatsidwa moyo. Moyo wa muyaya.
Don't deny him. Don't be ashamed of him. Don't be ashamed of him. But embrace him and say, yes, my dear Lord. Give to me like they did on the day of Pentecost, Lord. Give to me the Holy Ghost. Pour it into my heart. I don't care what the teenagers say. I don't care what the world says.
Hallelujah.
I'm not looking to them.
Hallelujah.
I'm looking to you.
Musamukane iye. Musachite naye manyazi iye. Musachite naye manyazi iye. Koma, muzimufungatira iye ndikuti. Inde Ambuye wanga okondedwa. Mupereke kwa ine monga iwo anachitira pa tsiku la Pentecost Ambuye. Mupereke kwa ine mzimu woyera. Mutsanulire iwo mu mtima mwanga. Ine sindikusamala zimene azakaza mmatina akunena. Ine sindikusamala zimene dziko likunena. Ine sindikuyang'ana kwa iwo. Ine ndikuyang'ana kwa inu.
What is it, Jordan Church? No, the super sign, Emmanuel, God with us. Let us pray.
Ndichiyani chimenecho kujoina chalichi? Hai, chizindikiro cha pamwamba, Emmanuel, Mulungu nafe. Tiyeni tipemphere.
In the audience of the people this morning, is there some here that would like to say, to me, I'm ashamed of my life. I'm not ashamed of him. I'm ashamed of my life. To offer to him who was made ugly and despised by the world.
Mwamvetsera mwanthu mmawa uno. Alipo ena munhu amene angafune kunena kuti, kwa ine, ine ndikuchita manyazi ndi moyo wanga. Ine sindikuchita naye manyazi iye. Ine ndikuchita manyazi ndi moyo wanga. Kuti ndiupereke kwa iye, amene anapangidwa osaoneka bwino, ndi onyozedwa ndi dziko.
A man of sorrow, acquainted with grief. We all hid our faces from him, said the prophet. He was despised and rejected. Yet we did esteem him, stricken and smitten of God.
Munthu wachisoni, odziwa zowawa. Ife tonse, tinabisa nkhope zathu kwa iye, anatero mneneri. Iye ananyozedwa ndi kukanidwa. Komabe ife, tinamuyesa iye wokanthidwa ndi omenyedwa wa Mulungu.
Yet he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed.
Komabe, iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Ndipo anamenyedwa chifukwa cha kusaeruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa.
Would you be ashamed of him? If you are, come to the altar and repent of your sins. If you're not ashamed of him and you're ashamed of your life that you presented to him, such an awful thing.
Kodi inu mungachite manyazi ndi iye? Ngati inu mukutero bwerani pa guwa, ndipo mudzalape tchimo lanu. Ngati inu simukuchita manyazi ndi iye, ndipo mukuchita manyazi ndi moyo wanu umene inu mwaupereka kwa iye. Chinthu choyipa chotero.
You've been ashamed many times before the boss, before your women friend, before your man friend, before your girlfriend or boyfriend. You've been ashamed of him, Emmanuel, dwelling in you. Raise your hands and say, God, forgive me for being ashamed.
Inu, Mwachititsidwapo manyazi nthawi zambiri, pamaso pa abwana, pamaso pa nzanu wankazi, pamaso pa nzanu wamwamuna, pamaso pa bwenzi wanu wankazi kapena bwenzi wamwamuna. Inu mwachitapo manyazi ndi iye, Immanueli, akukhala mwa inu. Kwezani manja anu ndipo munene, Mulungu ndikhululukireni ine pochita manyazi.
Our Lord and our God, we humbly and most graciously ask you to accept our apology this morning for all of our shortcomings. For all of us at times are guilty.
Ambuye watu ndi Mulungu watu. Ife modzichepetsa ndi mwachisomo kwambiri. Tikukupemphani inu kuti muvomereze kupepesa kwathu mmawa uno. Chifukwa cha zolephera zathu zonse. Pakuti tonse aife nthawi zina timakhala olakwa.
We are guilty for standing for truth. We are guilty when they want to call us some evil name like old holy roller or some evil thing that is not so. Yet sometimes we back off like Peter and warm ourselves at the enemy's fire. Forgive us, Lord.
Ife ndola kwa chifukwa choimira choonadi. Ife ndola kwa. Pamene iwo amafuna kutichula ife dzina lina loipa monga oyela odzigubuduza. Kapena chinthu china choipa chimene sichili chomwecho. Kumabe nthawi zina timabwerera mbuyo monga Petro ndi kukadzitenthetsa tokha pa moto wa mdani. Mutikhululukire ife Ambuye.
The New Year's approaching us. May we start from this very hour and see the super sign of God among us. God living with us, dwelling in us, performing, doing exactly the way He did, and the evening lights are here.
Chaka cha tsopano chikutiyandikira ife. Tiloleni ife tiyambire pa ola lomwe lino, ndipo tione chizindikiro cha pamwamba cha Mulungu pakati pathu. Mulungu, chikukhala nafe, chikukhala mwa ife, chikuchita ndende mmene iye ankachitira, ndipo kuwala kwa madzulo kuli pano.
Forgive us of our shortcomings, forgive our sins, and we most graciously, Lord, accept your Christmas present. The Son of God to dwell in our flesh, our dust, to live with us. Sanctifying His way by His own blood and giving us the assurance of eternal life.
Tikhululukireni ife zolephera zathu. Khululukirani machimo athu. Ndipo ife mwachisomo kwambiri. Ambuye mulandire mphatso yanu ya Krismasi. Mwana wa Mulungu kuti akhale muthupi lathu, fumbi lathu, kuti azikhala ndi ife, kumayeretsa njira yake mwa magazi ake omwe. Ndikutipatsa ife chitsimikizo cha moyo wa muyaya.
We thank you, I thank you, Lord, for this great, wonderful present from God. For it is a gift of the Holy Spirit. All packaged up in the name of the Lord Jesus. We're glad to receive it.
Ife tikukuthokozani inu. Ine ndikukuthokozani inu, Ambuye, chifukwa cha mphatso yaikulu yopambana iyi, yochokera kwa Mulungu. Pakuti iyo ndi mphatso ya Mzimu Woyera. Zonse zitayikidwa mu dzina la Ambuye Yesu. Ndife okondwa kuilandira iyo.
We thank you because our church stands for that sign. Because the sign stands for the church's teaching. We stand for it, it stands for us.
Ife tikukuthokozani inu chifukwa mpingo wathu umayima ndi chizindikiro chimenecho. Chifukwa chizindikirocho chimayimira chiphunziso cha mpingo. Ife timayima ndi iwo, iwo umatiyimira ife.
And it's known among the Christians throughout the world today of a poor, ignorant bunch of people at 8th and Penn Street at Jeffersonville that Immanuel, the pillar of fire from the wilderness, the Jesus of Galilee, the Holy Spirit of Pentecost, made manifested by all Emmanuel signs in the evening lights. We're so thankful, Lord, and may others see it and receive it. For we ask it in Jesus' name and for His sake and the church's sake. Amen.
Ndipo izo ndizo dziwika pakati pa akristu kudusa mdziko lero za gulu la anthu osauka osaphunzira pa 8th and Penn Street ku Jeffersonville kuti Emmanuel lawila moto lochokera ku chipululu Yesu wa ku Galilea mzimu woyera wa pa Pentecoste akuonetseledwa ndi zizindikiro zonse za Emmanuel mukuwala kwa madzulo. Ndife othokoza kwambiri Ambuye, ndipo mulole kuti ena awone, iwo ndipo aulandire iwo, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, ndi chifukwa chake, ndi chifukwa cha mpingo. Amen.
I wished I had the voice of a singer. If I should have the voice of a singer just now, I would love to sing to you my favorite hymn, wrote by my precious friend, William Booth Cliburn.
Ine ndikanakonda, ndikanakala ndi mawu aoimba. Ngati ine ndikanakala ndi mawu aoimba pano, ine ndikanakonda, ndikana kuimbirani inu nyimbo imene ndimaikonda, yolembedwa ndi mzanga ofunika, William Booth Cliburn.
Down from His glory, the ever-living story, my God and Savior came, and Jesus was His name. Born in a manger to His own a stranger, the God of sorrow, tears, and agony.
Kutsika kuchokera ku ulemerero wake, nkhani ya moyo monse. Mulungu wanga ndi mpulumusa anadza, ndipo Yesu linali dzina lake, anabadwira mukhola, kwa ake omwe mlendo. Mulungu wachisoni, misonzi ndi mikungwirima.
Oh, how I love Him! How I adore Him, my life, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him.
Oh, momwe ndi mkondela iye, momwe ndi muyamikira iye, moyo wanga, kuwala kwanga, zonse mu zonse wanga. Mulengi wankulu anadzakhala mpulumutsi wanga. Ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye.
What condescension bringing us redemption, when in the dead of night not one faint hope in sight, then the forked lightning came.
Amen.
God precious tender laid aside His splendor, stooping to a manger, a stable full of manure to be born in, stooping to woo, to win, and save my soul.
Kudzichepetsa kotani kutibweretsera ife chiombolo. Pamene mukufa kwa usiku, chiyembekezo chimodzi chosaoneka, kenako mphezi ya mphanda inabwera. Mulungu ofunika wachikondi anasiya ulemerero wake kutsikira mukhola modyetsera modzadza ndi manyowa kuti adzabadwiremo kutsika kuti akope apambane ndi kupulumutsa moyo wanga.
Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him.
Oh, momwe ndi mkondela iye, momwe ndi muyamikira iye. Mpweya wanga, kuwala kwanga, zonse mu zonse wanga. Mlengi wankulu anadzakhala mpulumutsi wanga. Ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye.
And then he is in me, and I am in him, and in you. That day you'll know that I'm in the Father in me, and I in you, and you in me. God Emmanuel with us.
Ndiyeno, iye ali mwa ine, ndipo ine ndili mwa iye, ndipo mwa inu. Mutsiku limenelo, inu mudzadziwa kuti ine, ndili mwa Atate, Atate mwa ine, ndipo ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Mulungu, Emmanuel nafe.
It was that Emmanuel that seen George Wright sitting down there just now, laying there dying when four doctors passed him.
Anali Emmanuel ameneyo, amenana muona George Wright atakhala pansi uko pompano, atagona kumene kwakufa, pamene madokota la folo anamudutsa iye.
It was that Emmanuel! When he had to bar a womb, when he had to bar a grave, he barred my eyes. Said, go tell Brother George, thus saith the Lord. He'll dig the grave of those preachers and things that's laughing at him.
Anali Emmanuel ameneyo. Pamene iye anachita kubwereka chibelekero. Pamene iye anachita kubwereka manda. Iye anabwereka maswanga anati. Pita ukamuze mbale George. Pakuti atero ambuye. Ya dzakumba manda a alalika ameneo, ndizi ntuzimene zikumuseka iye.
It was that Emmanuel. It was that same one about the little animals the other day in the wood.
Anali Emmanuel ameneo, anali mmozi emwe uja, zanya mazazi ngono tsikulina mutengo.
It's the same one about Margie Morgan sitting there, all the at rest. It's the same one who barred. The mental faculties, the senses of the body, to present himself to the world today through you while the evening lights are shining. God be merciful for him.
Anali mmozi yemweyo zama gimogani wakalapo. Ena onse. Anali mmozi yemwe uja amene anabwereka ubongo. Zokudzira za ntupi kuti akadzipereke yekha kwa dziko lero kudzera mwa inu. Pamene kuwala kwa madzulo kukuwala. Mulungu atichitire chifundo nzanga.
I'm taking so much of your time. Let's try it. Give us a cordial hallelujah. How many know it?
Ine ndikutenga nthawi yanu yochuluka. Tiyentiyese iyo, tipatseni ife poyambira. Oh, momwe ndinkondera iye. Ndiangata kuidziwa iyo.
Oh, momwe ndinkondera.
Yeah.
the time for him to show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia. Cancer in his bloodstream. That evil? A baby? God hears my voice. Speak the word. And it shall be so. For Lord, you said, say to this mountain, be moved. Don't doubt. It shall be.
Sopano ndi nthawi yoti iye aonetsele chisomo chake. Mai akubweretsa khanda kuno wa vuto la magazi. Kansa mutsempha wake wa magazi. Choipa icho kwa khanda. Mulungu pano pali liwu langa. Yankhulani mawu ndipo zikhala chomwecho. Pakuti Ambuye inu munati, nenani kwa phiri ili, suntha, musakaike, izo zidzachitika.
Hallelujah.
In the name of Jesus Christ, the Son of God,
hallelujah.
I rebuke the devil called leukemia. The disease is now alive, it shall leave. In the name of Jesus Christ, we
Mudzina la Yesu Kristu mwana wa Mulungu, ine ndikudzudzula mdielekezi uyu otchedwa leukemia. Nthenda ya thupi la mwana uyu. Iyo ichoka. Iyo ikuyenera kumusiya iye mudzina la Yesu Kristu. Lolani zikhale chomwecho.
Zuwa
langa. Sonse muzunse wanga Lengi wankulu Anazakala mpulu muzi wanga Iko jitalo jonsi jamulungu Iko kala mwaini
Hallelujah.
I just can't let it go. I want it like Jacob. Hold on to it.
Momwe ine ndi mkondera iye. Ine sindingango zisiya izo zizipita. Ine ndikufuna kutero basi monga Yakobo. Ndigwiritsitse kwa izo.
Adore.
Yamikira iye.
My breath.
Kweya wanga.
Kuala
kwanga Zonse Zonse wanga
This shall be a sign
Ichi chidzakhala chizindikiro
The
Lengi wangu Anadzakhala
My Savior
Ipo Chidzalo Zonse Jamulungu
Well, Isn't he wonderful? Don't you just feel like worshiping him? Just in the spirit, just worship him. Just forget yourself now. Don't be ashamed. The Holy Spirit's here. That's the Holy Spirit. Just meekly in your own way.
Kodi iye si odabwitsa. Kodi inu simukumvelera ngati muzingompembedza iye. Basi munzimu kungompembedza iye. Mungodziwa lano katsopano. Musachite manyazi. Nzimu oyera uli pano. Umenewo ndi nzimu oyera. Basi mofatsa mwanjira yanu yanu.
The great
Lengi wankulu Anadzakala mpulu muzi wanga
And
Ipo
all God's
glory Chamulungu
Well There it is
Dizi mene zotu
What condemnation
bringing us redemption. This shall be a sign. When in the dead of night, not one saint holds his sign. God
bless us.
Think of what he did.
Taganizani zachimene iye anachita.
Kuzitsitsa kuti akope apamba. Let's raise your hands when we sing it.
Tien tikweze manja athu pamene ife tikuimba iyo.
Oh,
momwe.
Never be able to understand the riches, the fullness of your spirit until we see him at that day when he shall come. We may be sleeping in the dust. I may have to turn back to the original dust, but that will not worry me one bit.
Ambuye, ife sitizata konse kumvetsa chuma chidzalo cha mzimu wanu mpaka ife tidzamuone iye pa tsiku limenelo pamene iye adzadza. Ife tikhoza kumadzagona mu fumbi. Ine ndikhoza kuzabwelera ku fumbi la pachiyambi, koma izo sizidzandidandaulitsa ine mpang'ono pomwe.
I know that he'll call and I'll answer. And then I shall see him as he is. This corruptible body will be changed and made like unto his own glorious body, whereby he is able to subdue all things unto himself.
Ine ndikudziwa kuti iye adzaitana, ndipo ine ndidzayankha. Ndipo kenako ine ndidzamuona iye mmene iye aliri. Thupi la chivundi ili lidzasinthidwa, ndipo lidzapangidwa monga thupi lake lomwe la ulemerero, pamene iye adzathe kulamulira zinthu zonse kwa iye mwini.
I will ever be grateful to you for the Christmas gift of Christ in my heart. To know that it's the same Christ because he does the same thing. He makes me feel and act like he did at the beginning to his servants.
Ine ndidzakhala oyamikira nthawi zonse kwa inu chifukwa cha mphatso ya Christmas ya Kristu mu mtima mwanga. Kudziwa kuti ndi Kristu yemweyo, chifukwa iye akuchita chinthu chomwecho. Iye akundipangitsa ine kumvelera ndi kumachita monga iye anachitira pachiyambi kwa wantchito wake.
I'm thankful for a church, universal, triumph, already predestinated and called and sealed and ordained to that body.
Ndine wothokoza chifukwa cha mpingo konse konse. Ogonjetsa okonzedweratu kale, ndi oitanidwa, ndi osindikizidwa, ndi odzozedweratu kuthupi limenelo.
I find them in Asia, Africa, Rome, everywhere. Indiana, through the States, Africa, everywhere around the world I find that church triumph. Who knows that you have come in the flesh.
Ine ndimawapeza iwo mu Asia, Africa, Rome, konse konse, Indiana, kudutsa muderali, Africa, konse konse, kuzungulira pa dziko. Ine ndimawapeza mpingo umenewo wogonjetsa amene amadziwa kuti inu mwabwera muthupi.
And you said that every spirit in your Bible, you said every spirit that does not confess this is the wrong spirit, the Antichrist. Every spirit that doesn't witness this same thing, that Christ has come in our flesh, is the Antichrist spirit.
Ndipo inu munanena kuti mzimu uliwonse mu Bible lanu, inu munati mzimu uliwonse umene suvomereza izi ndi mzimu wolakwika wotsutsa Kristu. Mzimu uliwonse umene suchitira umboni chinthu chomwechi kuti Kristu wabwera mu mnofi wathu ndi mzimu wotsutsa Kristu.
Father God, help me to jerk those firebrands out yonder. I can see them, Lord, out yonder. See the lepers at the gates. Look at India, you're at the Taj, at the gate. Them poor things crawling on the ground, no feet. See them poor little black boys yonder in Africa. Their little hands reaching up.
Atate Mulungu ndithandizeni ine kuti ndiwagwedeze ochirimika awo uko. Ine ndikukhoza kuwaona iwo Ambuye kutali uko. Ndikuwaona akhate pa zipata. Ndikuyang'ana ku India kutali pa Taj, pa chipata. Zinthu zomvetsa chisoni izo zikukwawa pansi opanda mapazi. Ndikuwaona anyamata akuda ang'ono osaukawo ku Africa. Manjawo ang'ono akufikira mmwamba.
Oh God, send me, Lord. Let the angel come with a coal of fire. Burn into my soul, Lord, and take all the dross and sluggishness out. That I might go as a firebrand of God to pluck from the fire those who are in gross darkness.
Oh, Mulungu, nditumeni ine Ambuye. Mulole ngelo abwele ndi kala la moto. Ayatse musolo yanga Ambuye. Ndipo muchotsepo lisilo lonse ndi ulesi. Kuti ine ndikathe kupita ngati wochirimika wa Mulungu. Kukawachotsa pa moto iwo amene ali mu mdima okhudzika.
Bless my little church, Lord. Oh, I can see the little sawdust trail down through here and see the precious people. People driving by in their cars, laughing at them because they've got their hands up, praising God.
Mudalitse mpingo wanga wang'ono Ambuye. Oh, ine ndikutha kuona kanjira kakang'ono kautuchi kudutsa apa. Ndikuwaona anthu ofunikirawo. Anthu akamadutsa mmagalimoto awo, kumawaseka iwo. Chifukwa iwo akweza manjawo mwamba, akumutamanda Mulungu.
But someday Jesus will come and all things will be made right. We won't be ashamed, Lord. We'll join with Paul of old and say, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God, the salvation, the eternal life to everyone that believes.
Koma tsiku lina Yesu adzabwera, ndipo zinthu zonse zidzakonzedwa. Ife sitimadzachita manyazi Ambuye. Ife tidzalumikizana naye Paulo wakale, ndipo tidzati, ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Kristu, pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kuchipulumutso, kumoyo wa muyaya, kwa aliyense amene akukhulupirira.
Help us to live that way, Father. We're worshiping you now in the Spirit in heavenly places. We thank you for this visitation this morning. In Jesus' name. Amen.
Tithandizeni ife kuti tikhale moyo mwa njira imeneyo Atate. Ife tikukupembedzani inu tsopano mu mzimu m'malo a mwamba. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha kudzatichezera uku m'mawa uno. Mu dzina la Yesu. Amen.
Just once more, will you?
Kamodzinso inu mutero.
Oh,
Ambuye Yesu, mudzina la Yesu.
Zonse, zonse, wanga,
lengi
wangu, anadzakala, mulungu, wanga, ndiposhi, zalo, zonse, jamungu, jikukala,
just want more of him, don't you, Do? That's my sister. My sister in flesh. Oh, how I... My daughter-in-law. They want more of God. Brother Grimsley coming wanting more of God. My all... That's it. Brother Woods coming. Brother Collins, Methodist preacher, his wife, others.
Be king, I say.
This is the works of the Holy Spirit calling himself. Well,
ndikungofuna zochuluka za iye, si choncho inu Do. Ameneyo ndi mulongo wanga mthupi. O momwe, mpongozi wanga wankazi, iwo akufuna zochuluka za Mulungu. Mbale Grimsley, akubwera, akufuna zochuluka za Mulungu. Zonse zanga, ndi zimene zoto. Mbale Wood akubwera. Mbale Collins, mlaliki wa Methodist, mkazi wake ena. Anadzakala mpulu mutsi wanga. Izi ndi ntchito za Mzimu Woyera. Zikuitana iye mwini akukhala mwa iye.
In your own way now.
Mungo fotokoza izo munjira yanu tsopano.
Omwe ine imuyamikira iye. Mwea wanga wala kwanga. Sonse sonse wanga.
The great
Lord, Lord, here they are, the sheep of your pastor. Feed them, Lord, on thy spirit.
Ambuye, ambuye. Ndi awa apa, nkosa za munsipu wanu. Ajetse niyo ambuye, mzimu wanu.
Glory. Hallelujah. Glory.
They are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to Thee. They stood because they're not ashamed of the gospel of Jesus Christ. We know that You're here, the great pillar of fire, the Christ, the Holy Ghost.
Iwo akudzipereka iwo eni kwa inu ambuye. Iwo akudzipatulira mioyo yao kwa inu. Iwo aimirira chifukwa iwo sakuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Khristu. Ife tikudziwa kuti inu muli pano. Lawi la moto lalikulu. Khristu. Mzimu woyera. Yamikira iye.
Mpweya
wanga. Wala wanga. Zonse muzonse wanga.
The great
Anatakala Uti wanga
And
Ipo chitalo chonse Chamulungu Chikukala Mahi
Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you here. Just tell Him you love Him. Same Holy Spirit that raised Him up on Pentecost. You stand here crying, weeping, rejoicing.
Mungu yankhula, mwakuyankhula kwanu komwe tsopano. Umenewo ndi mzimu woyera. Umene wakubweretsa ni inu pano. Ingo muza ni iye kuti mukumukonda iye. Mzimu woyera omweyo umene unawakweza iyo pa Pentekoste. Inu unaima apa mukulira, mukusisima, mukukondwerera.
The great
Mlengi wanku anatakala
My Savior and all God's
Lord.
Without
reluctance,
to let him was it's
a little baby in her.
Kanda lalingono mwa iye.
He tucked the form of man. Revealed that his
love.
Oh, yes, sacrifice of Calvary. That great
Inendinewankuluja.
Go. Love that grips my heart beyond anything. The sweetness of the presence of the Holy Spirit while His church is standing around the altar, adoring, looking into the manger, seeing the same thing the wise man saw.
God made flesh.
Oh, chikondi, chimene sichingandisiye ndizipita. Chikondi chimene chimagwira mtima wanga kuposa chilichonse. Kukoma kwa kukhalapo kwa Mzimu Woyera. Pamene mpingo wake wayima mozungulira guwa, ukupembedza, ukuyang'ana mukhola, ukuona chinthu chomwecho chimene amuna anzeru anachiona. Mulungu atasandulika thupi. Anadzakhala mulumutsi wanga ndipo dzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. Or quietly.
Glory to His name. Hallelujah. 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 Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory.
Look into your heart. See if there's a manger there that can stand the criticism.
Hallelujah.
On your confession that He is God.
Ngati pali chilichonse cholakwika mmoyo mwanu, muvomereze icho tsopano, mukukhalapo kwa Mzimu Woyera. Mwaka chete chete. Muyang'ane mu mtima mwanu, muone ngati muli khola mmenemo, limene likhoza kupirira kunyozedwa, pakuvomereza kwanu kuti Iye ndi Mulungu.
Zalo
Johnson, Chapu, Iku Kala, Maie.
With your heads bowed now, just offer a prayer yourself. This is the Holy Spirit. Can't you feel the meekness and gentleness of the Spirit of God? Sweetness. Lasting life.
Ndi mitu yanu yoweramitsidwa tsopano, mungopereka pemphero inweni. Uu ndi Mzimu Woyera. Kodi inu simukumverera kufatsa ndi kuzichepetsa kwa Mzimu wa Mulungu, kukoma moyo osatha.
Where there are tongues, they shall cease. Where there's prophecy, it shall fail. Where there's knowledge, it shall fail. But when love is come, it endureth forever.
Pamene pali malilime, iwo adzatha. Pamene pali ulosi, iwo udzalephera. Pamene pali chidziwiso, icho chidzalephera. Koma pamene chikondi chibwirapo, icho chimapirira kwa nthawi zonse.
Love suffers long, it boasteth not itself, it is not puffed up, it doesn't misbehave itself unseemingly, but it humbles us, sweetens us, puts in the sweetness in your soul.
Chikondi chimapirira motalika, icho sichimadzikweza chokha. Icho sichimadzitukumula, icho sichimakhala khalidwe loyipa, losakhala bwino. Koma icho chimatichepetsa ife, chimatikometsa ife, chimayika kukoma musolo yanu.
Let's pray now, each one in your own way, thanking God for what He's done.
Tiye ndipemphere tsopano, aliyense mu njira yanu yanu, kumuthokoza Mulungu. Chifukwa cha zimene Iye wachita.
Oh Lord, in the sweetness of this song, expressing by the keys, not an uncertain sound, but a sound that means to us
who our God is, as the Word has expressed it. Now the music expresses it. Now our hearts express it, Lord. Our attitudes toward You, we come forward, they stand to their feet. They love You.
Oh, Ambuye, mukukoma kwa nyimbo iyi, kufotokozera mwakaimbidwe, osati phokoso losamveka bwino, koma phokoso limene likutanthauza kwa ife, yemwe Mulungu wathu ali, monga mawu afotokozera izo. Tsopano nyimbo ikufotokoza izo, tsopano mitima yathu ikufotokoza izo Ambuye, kachidwe kathu pa Inu. Ife tikubwera patsogolo, iwo ayima pa mapazi awo, iwo amakukondani Inu.
Together, Lord, we stand as Your sheep, the sheep of Your pasture. We love this food. It's good for our souls. And we know that God lives with us. We know that God was emptied into Christ, and Christ was emptied into the church.
Pamodzi Ambuye, ife tikuima ngati nkhosa zanu, nkhosa za munsipo wanu. Ife timachikonda chakudya ichi. Icho ndi chabwino kwa miyoyo yathu. Ndipo ife tikudziwa kuti Mulungu amakhala ndi ife. Ife tikudziwa kuti Mulungu anakhuthuliridwa mwa Khristu. Ndipo Khristu anakhuthuliridwa mu mpingo.
Here we stand today when all kinds of religions and all kinds of denominations and phases, all kinds of beliefs, but yet the Word speaking for itself, God manifested.
Tipo pano ife tikuima lero, pamene mitundu yonse ya zipembedzo, ndi mitundu yonse ya mabungwe ndi magawo, mitundu yonse ya tizikhulupiriro. Komabe, mawu akudziyankhulira okha, Mulungu akuonetseredwa.
The super sign that God is still manifested in the flesh of His people, doing the same signs and wonders, appearing in a form of a cloud, a pillar, dwelling among us, discerning our hearts, foretelling us things to come, healing our sickness, making us so heaven-bound that we become beside ourselves till we do things strange to the children of the world. How they stand by and laugh and think that we are crazy, just as they did at Pentecost, and are not all these drunk.
Chizindikiro cha pamwamba chakuti Mulungu akuonetseredwabe muthupi la anthu ake. Akupanga zizindikiro zomwezo ndizo dabwitsa. Akuonekera mumaonekedwe a mtambo, Lawi, kumakhala pakati pathu, kumazindikira mitima yathu, kumatiuziratu ife zinthu zimene zili mkudza, kumachilitsa matenda athu, kumatipanga ife kukhala ofuna kupita kumwamba kuti ife tidziwa ale ife eni, mpaka ife kufika popanga zinthu mwachilendo kwa ana mdziko. Momwe iwo amaima ndi kumaseka, ndi kumaganiza kuti ife ndi amisala. Chimodzi-modzi basi, monga iwo anachitira pa Pentecoste kumati, kodi onsewa sana ledzere. Koma momwe ndi mkondera iye, momwe ndi muyamikira iye. Kwea wanga, wala kwanga, Zonse, zonse, wanga, Lengi wanku, Anadzakala, Mireti wanga, Tipo chita zonse, Jamu, Chigukala,
Do you raise your hands now to pledge your faith in God, your vows to God, your loyalty and trueness to God, the church over?
Kodi inu, mukukweza manja anu tsopano, kuti mulonjeze chikhulupiriro chanu mwa Mulungu. Malumbiriro anu kwa Mulungu. Kukhulupirika kwanu ndi kukhala woona kwa Mulungu. Mpingo onse.
We now, Lord, present ourselves to you after this blessing of manifestation of your presence. Know that God still manifested in our flesh. He became our dust. He became our stock. He crossed himself from God to become man, that man might live in him.
Ife tsopano Ambuye tikudzipereka tokha kwa inu kuti atha mdalitso uwu wa kuonetseredwa kwa kukhalapo kwanu. Kudziwa kuti Mulungu akuonetseredwabe muthupi lathu. Iye anadzakhala fumbi lathu, iye anadzakhala thunthu lathu. Iye anadzidumphitsa yekha kuchoka kwa Mulungu kuti adzakhale munthu, kuti munthu adzathe kukhala mwa Iye.
And we feel you this morning in our spirits. We see your works and your manifestations. We love you. We pledge ourselves anew to you.
Ndipo ife tinakumvelerani inu mawa uno mizimu yathu. Ife tikuona ntchito zanu ndi kuonetseledwa kwanu. Ife timakukondani inu. Ife tikudzipereka tokha mwatsopano kwa inu.
To honor you, to love you, and to do everything that we know how to do that would be pleasing, to live lives that would be like Christians, that would bring no reproach, but would be a blessing to your great holy name. This we do, Lord, as your children, in the name of Jesus Christ. Amen.
Kuti tizikulemekezani inu, kuti tizikukondani inu, ndi kuti tizichita chilichonse chimene ife tikudziwa mmene tingachichitire, chimene chingakhale chokusangalatsani. Tizikhala mioyo imene ingakhale ngati a Khristu, imene singabweretse chitonzo, koma yokhala mdaliso ku dzina lanu loyera lalikulu. Izi ife tikuchita Ambuye ngati ana anu mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
I want to ask you something before you take your seat. Did you ever feel such a sweet thing? The sweetness of the Holy Spirit, nobody to say a word, just automatically rising, coming forward. The glory of God.
Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Inu musa nakhale pansi. Kodi inu munayamba mwamvererapo chinthu chokoma chotero? Kukoma kwa Mzimu Woyera. Popanda aliyense kunena mawu, basi panokha kungodzuka kubwera kutsogolo. Ulemelero wa Mulungu. Mukuona.
I've been praying and studying 2 days on this, more than that since last Sunday. Sunday.
Ine ndakhala ndikupemphera ndikuwerenga masiku awiri pa izi. Kupitilira kuposa pamenepo. Kuyambira la Mulungu lapitalo. Kapena lapita. Eya, la Mulungu.
How did that super stop? How God said, I'll give him a sign. I'll be in their flesh. I'll be like them. They'll be like me.
Momwe kuti chizindikiro chapamwamba icho, momwe Mulungu anati, ine ndidzawapatsa iwo chizindikiro. Ine ndidzakhala munofu wawo. Ine ndidzakhala monga iwo. Iwo adzakhala monga ine.
He said the angels look over, or the angels said to the shepherds, look into the manger, you'll see what I mean.
Iye anati, angelo anasuzumira, kapena anati, angelo ananena kwa abusa. Yanganani mukholamo inu muona chimene ine ndikutanthauza.
That sign wasn't just for angels. It wasn't just for shepherds. It's for the world. To see and believe that God dwells in flesh.
Chizindikiro chimenecho sichinali cha angelo okha. Icho sichinangokhala cha abusa okha. Icho ndi cha dziko kuti lione ndikukhulupirira kuti Mulungu amakhala munofu.
And through the offering of that flesh, he sanctified our flesh that he might dwell within us. God in you, Christ in you. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Don't forget this. Keep it in your heart.
Ndipo kudzera mukupereka kwa thupi limenelo, iye anayeretsa thupi lathu kuti iye akathe kukhala mkati mwathu, Mulungu mwa inu, Khristu mwa inu. Taonani, ine ndili ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumapeto a dziko. Musayiwale izi. Muzisunge izo mmitima mwanu.
I received some mighty fine Christmas presents, a movie camera, and many other things, guns and things that people love me to give me. How I appreciate that. But oh, this eternal life, the blessed assurance that Christ lives in us, that His fullness dwells within us, makes us rise and act different.
Ine ndalandira mphatso zina zopambana za Krismasi, kamera yakanema ndi zinthu zina zambiri, mifuti ndi zinthu zimene anthu amene amandikonda ine, iwo amandipatsa ine, mmene ine ndikuyamikirira zimenezo. Koma moyo wa muyaya chitsimikizo chodala choti Khristu akukhala mwa ife, choti chidzalo chake chikukhala mkati mwathu, zimatipangitsa ife kudzuka ndi kuchita mosiyana.
Because when you do that, you become a fugitive to the things of the world. You become a pilgrim. You reckon yourself dead to the things of the world and alive in a new life.
Chifukwa inu, pamene inu muchita zimenezo, inu mumadzakhala wothawathawa kwa zinthu za mdziko. Inu mumadzakhala mwenda njira. Inu mumadzitenga nokha kuti ndi wakufa ku zinthu za mdziko, ndipo wamoyo mu moyo watsopano.
Now you're an alien in the world. You're an alien because you profess plainly by your action that there is a city whose builder and maker is God.
Tsopano inu ndi mlendo mu dzikoli. Ndinu mlendo chifukwa inu mwanena momveka ndi machitidwe anu kuti ulipo mzinda oumanga wake ndi oupanga ndi Mulungu. Mukuona.
And you no longer care for these things of the world, but we're a heaven-bound people looking for that city whose builder and maker of God. We are Abraham's seed because we have believed on the Lord Jesus Christ and have died to the things of the world and have been raised again in the resurrection of His likeness to walk as Abraham did, seeking a city to come. Taking God's word, calling everything else contrary, to entertain angels in our home like Abraham did, the messengers of God that brought the message.
Ndipo inu simukusamalanso zinthu izi za mdziko, koma ife ndi anthu opita kumwamba, tikufunafuna mzinda umenewo, umene oumanga wake ndi oupanga wa Mulungu. Ife ndi mbewu ya Abrahamu. Chifukwa ife takhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu, ndipo tafa ku zinthu za mdziko, ndipo taukitsidwanso mu chiukitsiro cha maonekedwe ake, kuti tiziyenda monga Abrahamu ankachitira, kufunafuna mzinda uli mkudza, kuwatenga mawu a Mulungu, kumachicha china chilichonse chosiyana, kuchereza angelo pa khomo pathu, monga Abrahamu anachitira. Antenga Mulungu, amene anabweretsa uthenga.
Oh, what a time. Professing that we don't want no more of the world. We want Him and Him alone. He is our Savior.
Oh, ndi nthawi bwanji. Kumadzinenera kuti sitikufunanso kalikonse ka mdziko. Ife tikumufuna Iye. Ndipo Iye yekha. Iye ndi mpulumutsi wathu.
As you journey from this building this morning, take Him with you. Never let it leave. Be sweet in your souls all the days of your life. God bless you now as you go to your seats and the children has their presence. God bless you.
Pamene inu muzipita kuchoka mchipinda chino mmawa uno, mutengeni iye ndi inu. Musalole iwo uchoke. Mukhale okoma musolo yanu, masiku onse a moyo wanu. Mulungu akudalitseni inu tsopano, pamene inu mukupita ku mipando yanu. Ndipo ana ali ndi mphatso zawo. Mulungu akudalitseni inu.
Is it to be prayed over? Thank you, sister. Pray for the Lord God be merciful to this brother. Take the drunken spirit off of him, Lord. May he be drunk on the new wine of God. In the name of Jesus Christ.
Amen.
Kodi izi ndizoti zipempheleredwe? Athandizireni iwo kufika kuno mlongo. Tikhala tikupemphera. Ambuye Mulungu, mukhale wachifundo kwa mbale uyu. Muchotse mzimu oledzera mwa iye Ambuye. Mulole iye aledzere ndi vinyo watsopano wa Mulungu. Mu dzina la Yesu Kristu. Amen.
Isn't this just heavenly? How many feel that? Just this, just the sweetness. Nobody knows what to say. I don't know nothing to say. I'm baffled for words. I don't know what to say. Just his spirit just moved in.
Kodi izi si zakumwamba? Ndiangata kumvelera zimenezo. Izi basi. Kukoma chabe. Palibe amene akudziwa chota anene. Ine sindikudziwa kalikonse koti ndinene. Ndine basi, ndine. Ine ndikusowa mawu. Ine sindikudziwa choti ndinene. Basi nzimu wake ungoenderera.
See, what is it? You are becoming lambs. And the dove is here to lead you to lamb's food. Sheep food. This is sheep food. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Our spirits live on that.
Mwaona, ijo ndijiani, inu mukusanduka ana ankhosa. Ndipo nkhunda ilipano, kuti ikutsogolele ni inu kuchakudya cha ana ankhosa. Chakudya cha nkhosa, ichi ndi chakudya cha nkhosa. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Mizimu yathu imakhala moyo pa iwo.
I think now I'm to see my good friend Attorney Robinson. If he'll just wait at the building long enough, I can change my clothes, get back, cause I'm sweaty.
Ine ndikuganiza tsopano, ine ndili woti ndionane ndi mzanga wabwino Attorney Robinson. Ngati inu munga ndidikirire pa chipindacho motalikirapo, mpaka ine ndisinthe zovala zanga ndikubwera, chifukwa ine ndili ndithukuta.
Brother Neville will take the service over now for the gifts for the children. The Lord bless you.
Mbale Neville azipitiliza nsonkhano utsopano pa mphatso za ana. Ambuya akudalitseni inu.
Always saying down from his glory. When you do that, remember what we believe in him. All God's fullness dwelleth in him. God bless you, brother Neville.
Nthawi zonse muziimba kutsika kuchokera ku ulemerero wake. Pamene inu muzichita zimenezo, muzikumbukira chimene ife timakhulupirira mwa iye. Chidzalo chonse cha Mulungu chikukhala mwa iye. Mulungu akudalitseni inu. Mbale Neville.
Yeah. Brother Neville asked me if I'd come back tonight again to preach tonight again. I hate to take his service, but I'm here. That's what I'm here for. Yeah. Okay, I'll be back tonight. And the Lord willing, speak on the service.
Mbale Neville, anandipe mphaine, ngati ndingabwererenso usiku uno kenanso, kuti ndidzalalikire usiku uno kenanso. Ndimadana nazo zotenga msonkhano wake. Koma ine ndili kuno, ndicho chimene ine ndadzera kuno. Chabwino, ine ndibwereranso usiku uno Ambuye akalola, ndidzayankhule pa msonkhano.